Sibe silo kusimile umzuzwana nje manje ngaphambi kokuba sikhuleke ngabe ukhona nesicelo sikhethekile kulobu busuku kwethe ungathanda kuba uNkulunkulu akuphendulele na. Vele uphakamise isandla sakho manje enhlizweni yakho cabanga ngalokho okucelayo kulungile futhi nazi izicelo ezimbili lapha manje asikhothamise amakhanda ethu. Baba wethu yasezulwini sizondela esihlalweni sakho sobukhosi somusa hayi nangayiphi indlela ebesiyozama ukuza nganoma iyiphi enye indlela ngoba kungumusa esiwudingayo Nkosi. Besingeke sime esihlalweni sobukhosi sokwahlulela uJesu wasimela lapho futhi manje imi esihlalweni sobukhosi somusa wakhe nalesi sithembiso esibusisiwe ukuthi uma sicela noma yini egameni lakhe siyakunikwa yona singabantu abanenhlanhla enkulu kulobu busuku okuba nalesi sithembiso. Futhi baba uzibonile izandla futhi ngineqiniso uyazi ukuthi yini ebingaphansi kwazo isifiso senhliziyo. Phendula Nkosi ngokwengcebo yakho enkazimulweni. Ngikhulekela umhlangano isoni ongakholwayo ongamesabi uNkulunkulu. Sikhulekela abagulayo nabahluphekileyo kokubili lapha nasezindaweni zonke. Kubazalwane abakhonzisayo ezweni lonke obambe amasiko ayigugu enkosi uJesu nezwi layo. Siphe ukuthululwa okukhulu komoya wakhe kulobu busuku Nkosi phezu kwethu. Ukuze ukuthi lapho sesihamba sikwazi ukusho njengalabo abavela emawuse ngalobu busuku izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhulumisana nathi endleleni na. Sikucela lokho egameni likaJesu indodana yakho. Amen. Ningahlala phansi. Kuhle kuba lapha futhi kulobu busuku emizuzwini embalwa edlule ngibe nenhlanhla yokuxhawulana nabangane bakudala abefundisi ebengibazi ezigathini emuva. Umfowethu Andrew Rasmussen ungomunye nomunye kwakungumfowethu Toms lapha. Nabafowethu engihlangane nabo emihlanganweni eyahlukene ngijabule kakhulu ukuba nabo phakathi lapha kulobu busuku kanye nathi ekukhulekeleni umhlangano. Sibe nesikhathi esihle kakhulu izolo kusihlwa embuthanweni wethu omncane ndawonye. Futhi njengoba ngisho futhi ngifuna ukuxolisa kubazalwane bethu abakhonzisayo abakuleyo ngqungquthela lapha. Bengingaqondile ukungena lapha ngenkathi beninengqungquthela kodwa bengidlula ngapha nje nomfowethu wathi awu simane sime ubusuku obubodwa noma ububili emgwaqeni ophumayo. Ngethemba ukuthi ngolunye usuku ngokubambisana okukhulu phakathi kwabo bonke abefundisi kuso sonke isiqhingi lapha singahle sibe nomhlangano omkhulu ndawana thize. Ngeza nomfowethu Eddie ngabangani bakhe abangamandiya futhi saba nesikhathi esihle kuze kufike kuleyo Port Albany ngikholwa ukuthi ibizwa kanjalo kanye nabangane bethu abangamandiya kanti futhi nabangane bethu abamhlophe. Sibe nesikhathi esihle kakhulu phezulu lapho futhi siyethemba ukuthi sizobuya maduze ukuze sikubone konke futhi lo nomhlangano wami weshumi nanye olandelanayo futhi ngikhathele ngempela futhi ngifanele ngihambe kusasa manje ngemva kwekonzo ukwehlela ngifanele ngiye ngehlele ezansi eJackson eArizona futhi ngisuke lapho ngiye mhlawumbe ngiye Phoenix. Ngifanele nginyukeke ngomgwaqo omkhulu waseAlaska okukuphumula kancane ngenyuka nomngane emfowethu Eddie lapha kanye nabo. Ngifanele ngibuyele phezulu lapho cishe kuqaleni kukaAugust futhi ngihambe ngempela bese ke ngibuya futhi ngiya phesheya kwezilwandle ngale eTanganyika naseUganda futhi ngehlele eNingizimu Afrika. Futhi onje ngenze uhambo lomhlaba ngizungeze ngizama ukubuya futhi ngento yasahlobo ezayo uma inkosi ithanda futhi ifuna ngiqhubeke nokuzama ekuvangeleni ukuba ngenxa yenkazimulo yayo. Ngiye ngizithembisile ukuqala itende elihle elikhulu elisha amaloli izinqola nabo bonke kukhokheliwe. Angizange ngisho thathe iminikelo ngakho akumangalisi lokho na. Ngakho thina sithemba ukuthi lokho uma leyo kuyintando yakhe yobuNkulunkulu sihlala sifuna intando yakhe. Kodwa-ke ngihlose ukwenza lokho engikuthembisile njalo ukumisa itende emphakathini lapho kungekho zimvuselelo nawo wonke umuntu futhi wonke umuntu ebambisana futhi sibe nomhlangano wasekuseni nje wabazalwane abangebefundisi sikhuluma nabo umhlangano wantambama wokufundisa ngokuphulukiswa kwabagulayo bese kuba inkonzo kahle busuku enkonzo yokuvangela bese ke bethethelwa njalo ngesonto ntambama kanjalo njalo lapho amanye amabandla enemihlangano ukuthi ngeke siphazamise imihlangano evamile yomphakathi futhi besihlala njalo sifuna ukwenza lokho bese ke sihlale sikhashana nje abantu abawuthola umqondo wokuthi baphulukiswa kanjani babuqonde futhi okokuqala nje ukutheni bese kuthi ke uma sikufundisa futhi singene kukho ezifundweni nokunye nokunye ngineqiniso kungase siza sonke ngiyazi bekungangisiza nami njalo ukuthola ukukhuluma ngenkosi futhi ngakho mina umfowethu Toms lapha kulobu busuku ngineqiniso ukuthi wethuliwe futhi wonke umuntu uyamazi ukuzongeza esasikhathiwani wayengomunye wabaxhasi bami bokuqala ngenkathi ngifika esasikhathiwani cishe eminyaka eyishumi nane ishumi nanhlanu edlule ngiqagele hi abazalwane lapho kuthi ngikhuluma nge-mike engalungile kwenze njani na ibandla elilungile kodwa isihlalo sikanokusho ezingalungile akunjalo lokho na kulungile futhi ngakho ngiyambona useyibeke ngale kwe-desk ngokuvamile ngizomsindo omkhulu lwanyanyana neyazi futhi ngakho mina ngigcine ekuvaleleni abantu kulendlu ngani ngiqakele uyibeke lapha ya kulungile sizoyilahla lena futhi sithathe lena siqhubeke nalena manje bangaki abamthanda ngenhliziyo yenu yonke na oh lokho kuhle nje kuhle nje manje kusasentambama ngakho ngeke iphazamise izinkonzo noma ikuphi manje angazi ukuthi umhlangano wokukhempa ukuphi ngisanda ukufunda ngaphambi nje kokuza lapha ukuthi umhlangano wekamu ubuqhubeka futhi ngakho sizoba nezinkonzo kusasentambama cishe ngelesibili noma ngelesithathu ngqo ngicabanga ukuthi sebekumemezele nani ongekho emhlanganweni wokukhempa ukucosha nje labo abagulayo nabahluphekile futhi abakwazanga ukufika emhlanganweni wokukhempa ingaleso sizathu sinikela ekukholekeleni abagulayo futhi manje kholeke kusasentambama inkonzo ikhona lapha inkosi ibe nani futhi inibusise manje ngifuna ukufunda umbhalo otholakala ngale ncwadini kaGenesis nevesi lamashumi amabili nambili kanye isahluko samashumi amabili nambili njalo nevesi lesishiyagalombili
and Abraham said My son, God will provide.
Abraham wathi indodana yami uNkulunkulu uyakuzilungisela iwondlo lomnikelo wokushiswa futhi bahamba bobabili kanye kanye.
And now over in the book of St. John
futhi manje ngale incwadini kaJohane ungcwele isahluko seshumi nambili nevesi lamashumi amathathu nambili uJesu ekhuluma
and I if I be lifted up from the earth
futhi mina uma ngiphakanyisa emhlabeni ngiyakubadansela kimi bonke futhi manje ukuze singabi kade enkonzweni kwelobu busuku anginendaba nginigcine ubusuku beviki ngoba ebusukwini beviki uphuthelwa umsebenzi wosuku anginendaba ngalokho kodwa ningawugeje usonto sikole noma yini oyenzayo hamba uye kusonto sikole abanye benu bayavakasha ngani laba belusi lapha bazojabula kuba nani emabandleni abo akhona lapha bavakasheleni kuseni bazonisiza ukuthi nize nibezwe bekhuluma futhi nijwayelane omunye nomunye ngoba sine iphakade ukuhlala ndawonye futhi ngakho ake sijwayelane manje futhi ngakho kumbulani manje bengihlala ngithi kuyisona ukuthumela abantwana bakho kusonto sikole wonke umuntu uyakwazi lokho ungalokothi noma yini oyenzayo ungalokothi uthumela abantwana bakho kusonto sikole akulungile bathathe kunjalo bathathe njalo ungabathumeli nje nawe hamba wenze isibonelo ubayise kusonto sikole hamba kanye nabo kodwa ungabathumeli nje lokho akulungile ukubathatha akulungile ngoba ulapho kanye nabo futhi manje kusasa ntambama sizozama uma uNkulunkulu ethanda ukukhulekela abagulayo nabahluphekileyo abaningi esingakwazi noma iqembu ngaphandle uma liba likhulu kakhulu ngoba nje uma kuyiqembu elincane kanje ngani singakwenza kalula lokho ngakho uma unabantu bakho abagulayo futhi ufuna ukubakhiphela umkhuleko kusasa ntambama sizokujabulela ukubakhulekela manje ngifuna nina nimeme abazalwane bangabelusi benu futhi ukuphuma futhi basiva kashele kusasa ngemuva kukasonto sikole uma kungenzeka akwazi manje ngifuna ukudweba kulokhu kufundwa kombhalo kuGenesis isahluko samashumi amabili nambili ivesi lesishiyagalombili uNkulunkulu uzozihlinzekela umhlatshelo bese kuthi ke kuJohane ongcwele ishumi nambili amashumi amathathu nambili lapho enginamanothi ami khona nokunye nokunye nemibhalo yami ibhaliwe ebengifuna ukukhuluma ngayo mina uma ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyodonsela bonke abantu kimi. Ngifuna ukuthatha indikimba kulokho uNkulunkulu nendlela ehlinzekiwe. Manje niyazi ngijabule kakhulu ukwazi ukuthi ikhona indlela ehlinzekiwe. Niyabo zimbili kuphela izindlela zanoma yini, leyo indlela elungile nendlela engalungile. Futhi leyo indlela yakho kanye nendlela kaNkulunkulu. Awukwazi ukuba nendlela yakho futhi ube sendleleni kaNkulunkulu, futhi awukwazi ukuba sendleleni kaNkulunkulu futhi ube nendlela engeyakho. Niyabo, ngakho ingenye noma enye kuphakathi kokuthi indlela yakho noma indlela kaNkulunkulu, yimicabango yakho noma yizwi likaNkulunkulu. Niyabo, kufanele wamukele eyodwa. Awukwazi ukuthatha ukucabanga okungokwakho. Ngakho umuntu wazalwa eyisehluleki futhi ubelokhu eyisehluleki. Ngakho ke kungani uzama ukuncika phezulu kokwakho kuqonda na? Kungani ungajaji indlela kaNkulunkulu yakho na, ngoba uhlale kukhipha kahle? Futhi manje lapho ehlinzeka indlela futhi abantu bengahambi ngaloo ndlela, khona-ke akusile iphutha likaNkulunkulu. Isibonelo, idolobha lapha bethumela umlayezo ngokusebenzisa izingalo, amarobhothi, futhi idolobha linikeze labo abasezimpambanweni eziyingozi. Awu, uma lelo lambu elibomvu likhanya futhi lithi ungahambi manje, futhi uyagijima udlule kulelo lambu elibomvu, niyabo, awuzanga ngendlela ehlinzekiwe futhi uthola kuphahlazeka. Soli telopa babe lesexwayiso lapho, ungayisoli indoda ekushayile, uzenzele wena. Niyabo, futhi bheka lowo nguwe usebenzisa indlela yakho noma indlela ehlinzekiwe. Isibonelo nje lapho siqala ekhaya kusasa, awu manje bekungaba njani uma bengithi ake ngibone ukuthi ngihlala kuyiphi indlela manje, ngiphila ukuthi ezempumalanga naseningizimu nokunye nokunye? Ngizothatha ngiqonde ngaleyo ndlela, ngenze indlela enqamulelayo ngoba kufanele ngiphuthume ekhaya. Kulungile, ngizohamba ngiqonde ngqo ngaleyo ndlela. Oh, bengizozithola ngilapha ePuget Sound endanathize, ngicwile phansi olwandlekazi, noma ngingazithola ngisensimini nodaka. Angikwazi ukwenza lokho. Uma ngikwenza angisoze ngafika ndawo. Awu, ukuphela kwendlela engingayenza ukuthola imephu yomgwaqo, futhi kukhona imigwaqo emikhulu ilungiselelwe ukuba ngihambe. Uma nje ngizothatha imephu yomgwaqo futhi ngilandele imephu yomgwaqo, ngizofika lapho. Yebo, vele ulandele omaka, ngibophezelekile ukufika lapho. Kungahle kungithathe kabi ekucabangeni kwami, kodwa umgwaqo usuvele uhlinzekiwe, futhi manje ukucabanga kwami uma kuphambene ngendlela umgwaqo ohlinzekwe ngayo. Kodwa-ke mangingacabanga ukucabanga kwami, ngivumele ngihambe ngendlela izimpawu ezikhomba ngayo, futhi ngizofika lapho. Njalo indlela yethu ezulwini sinemicabango engeyethu, kodwa uma sisebenzisa lokho sizozithola sinephutha ngokuphelele, siphahlazekile ndawona thize. Kodwa uma sizothatha indlela uNkulunkulu asiphawulele yona, sizofika lapho impela nje njenganoma yini, ngoba uNkulunkulu unendlela. Manje ake sibuyele emuva kwenye yendlela kaNkulunkulu ngendlela elula abantu abangayazi. Wake waqaphela inkukhu encane izama ukufika kulo mhlaba na? Yenzani na? Ngaphakathi kulelo gobolondo, ima lapho futhi ishaya lelo gobolondo ize izikhulule. Kuyini na indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe? Yayinomlomo ngaphambi kokuba ize ikwazi ukulunguza egobolondweni. Yayinomlomo ngoba uNkulunkulu wayehlinzeka ngomlomo ukuba usebenze ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Niyabo, uNgubaba othandekayo, niyabo, wenza yonke into kahle nje. Okokuqala, wadingeka ukuba akhuliswe umlomo enyonini ethendeleni elizalwa ngaphakathi kweqanda. Kufanele amenzele indlela ukuze alandele indlela ehlinzekiwe ukuze aphume. Niyabona ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani na? Wenza indlela ehlinzekiwe, futhi into kuphela kufanele siyenze kulandela imiyalelo yakhe. futhi siphuma ngokuyikho impela nje njalo ngaso sonke isikhathi. Yebo, umnumzane ishaya indlela yayo yokuphuma ngoba iza ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Bengihlale ngizibuza ngenkathi ngenyukela lapha ekwindla yonyaka ohambweni lokuzingela, futhi ngiyakwazisa ngikhuphukela ezintabeni eziphakeme lapha, futhi ngibuka amadada acishe nje isikhathi sokujutha andize ndawonye namahansi. Manje avelini ngizimu enyukela lapha futhi angene kulawa amaxhaphozi inkucukuku amaxhaphozi, futhi azenzele isidleke azalele amaqanda azo futhi achamusele abancinyane bawo. Hawu, lawa madada amancane akhuliswa kuleso siziba noma ichibi, futhi awazi lutho olunye kuphela lolo chibi. Lazalelwa khona lapho intwasahlobo edlule, lahlala khona ihlobo lonke linokuziphilisa kwalo. Futhi ngendlela thize enye lapho ekupheleni kuka-Agasti noma uSeptemba, lapho kufika iqhwa ezintabeni, futhi lo moya ubandayo wasemanzini ushaya phansi unqamulele lelo zwe lasemathafeni, lapho lelo dade lincane likhona liyazi ukuthi kukhona into elungiselela kwenzeka. Manje lenzani na? Wonke aqala ukuhlangana ndawonye futhi ngaphandle phakathi nalelo chibi kuzophuma iqhude ledada elincane elazalwa ngaleyo nto asahlobo echibini. Uzophumela maphakathi ngona leso siziba ashayele phezulu lelo phondo lincane bese ethi hong 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 hong, futhi wonke amadada echibini yazoza kulo ngona, yabo. Manje uNkulunkulu uhlinzeke ngomuzwa wokuzizwela, umuzwa wokuzizwela edadeni wokulitshela ukuthi leyo nto izoba yigqwa futhi lizofela lapho. Ngakho angeke lihlale lapha futhi aligaze libe kwenye indawo ngaphandle kwalapha, kodwa uNkulunkulu nenye indawo yalo elingaya kuyo. Ngakho lona uma linenye indawo ehlinzekiwe ezansi eLouisiana naseTexas emasimini eRice, emva kokudla wonke ama-oti avela kuwo onke abengaba nalo, khona-ke lehlela manje emasimini eRice ukuya ukuyohlala kwawaseTexas nasezansi lapho. Awu, manje lizalelwe lapha kuleli chibi, lazi lutho ngakho, kodwa lilomuzwa wokuzizwela eliwunikwe nguNkulunkulu. Indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe elitshela ukuthi inkathazo iseduze, futhi liqala ukuzwa umoya, futhi hayi kuphela uma efanele athuthe andize ndawonye, elinye lizohamba ngale ndlela futhi elinye lizohamba ngaleyo ndlela. uNkulunkulu wawahlinzeka ngomholi, kuyihlazi ukuthi umuntu wakanawo ngomoya wabo ongcwele babe nobuhlakani njengoba idada linaso ngomuzwa wokuzizwela. Angikwazi nje ukusho kusobala idada liyakholelwa kwawalo kaNkulunkulu, ukuhlinzekwa kodwa umuntu akakwenzi, niyabo. Sizama ukuthatha ukuzuza ngempumelelo okwenziwe ngumuntu ukuze sibaleke enkathazweni, lapho uNkulunkulu sinika umoya ongcwele ukuba sisuke enkathazweni, niyabo. Kunjalo futhi manje uma sizwa inkathazo emoyeni, yinye kuphela into kufanele yenziwe, lokho ngokulalela umholi. Nomoya ongcwele ungumholi, wathunyelwa ukuhola ibandla. Futhi manje khumbula, leli dada elincane aligaze lisuke kulelo chibi, kodwa wonke amadada echibini ayazi ukuthi lingumholi, futhi ngikathi lowo mholi omncane ngokunye ukusa lowo muzwa wokuzuzwela uvuka kuye ngendlela yokuthi akhiphe okunye kumemeza. Lishiya ichibi lithi salani kahle, futhi lonke idada liyalilandela liphezulu emoyeni, lazi ukuthi lizokwenyuka ngayiphi indlela lapho, kodwa uhlobo oluthile lwendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu libhekisa lobo buso obuncane ale bubheke ngaseLouisiana, futhi lisho lihambe futhi lifinyelela lapho. Kungani na lethembele endleleni ehlinzekwe nguNkulunkulu ngalo? Yingakho likwazi ukukwenza, lethembele endleleni ehlinzekwe nguNkulunkulu. Qaphelani ukuthi kuhle kangakanani. Buka lawo mahansi ukuthi akhuphuka kanjani lapho, futhi athuthe andize ndawonye. Ngiyathanda nje ukuwezwa ekwindla yonyaka adlula phezu kweIndiana nje ememeza lapho engahamba umholi oyedwa omdala ngaphandle ngqo lapho ngaphambili. Ngalelo khala liqonde ngqo libheke ngaseLouisiana, futhi na into lisuka lingagaze libe lapho ngaphambilini, alazi ukuthi yini esezansi lapho. Njengabantu labakwaIsrayeli beholwa ngaleyo nsika yomlilo, basukuma baphume eGibhithe, babengakaze baphume ngaleyo ndlela ngaphambilini, kodwa ukuthi bahamba baqonde ngqo nje ezweni lesethembiso ngoba babelandela insika yomlilo umholi ohlinzekwe nguNkulunkulu bahlala ngqo endleleni ohlinzekwe nguNkulunkulu okubi kakhulu ukuthi thina bantu sikugeja kakhulu kangakanani ngoba asazi ukuthi ungubani umholi wethu yilabo kuphela sizama ukuthatha umcabango othile ngowethu sihlale sixova ndawana thize futhi sibhidlize manje amatatana mahansi aya iningizimu futhi anomholi ohlinzekiwe uNkulunkulu uma ezokuthumela noma yikuphi phezu komzila kuNkulunkulu ukuthi akuhlinzeke ngomholi ozohola indlela njalo yebo mnumzane uNkulunkulu uyakuhlinzeka uma nje uzoqaphela imvelo lelo ngokuyibhayibheli lami lokuqala ngibheka imvelo uma uzoqaphela usoze wageja uNkulunkulu uma ukwazi ukubheka imvelo ngibe nenhlanhla yokuhamba umhlaba wonke nasemathebeleni kaBuddha noMohammed namajaini namasiki nokunye kodwa ngamunye wabo unokwazi izimfihlo zokudabuka kwenzinto kodwa kusekelwe phezu kwesandulela futhi angazi ukuthi konke ningakubiza ngani ukuvuka usungenye into nazo zonke izinhlobo zezinto kodwa ubuKristu busekelwe phezu kokumbelwa nokuvuka lowo ngumgomo manje ukuvuka kusikho ukubeka esikudleni ukuvuka ukwenyusa kufanayo okwehlileyo manje uma lesi siqephu sephepha siwa futhi sehlela phansi manje uma nje ngithatha lesi siqephu sephepha futhi ngisibeke endaweni yalezo lokho kusikho ukuvuka lokho kubeka esikudleni kodwa ukuvuka kungukuthi ukhuphule leli elifanayo eliye phansi lokho kuvuka manje lapho noma yini ifeza inhloso kaNkulunkulu kufanele kuhlale endleleni yehlinzekwe nguNkulunkulu ake sithathe lezi zimbali zabekwa lapha ukufeza inhloso kaNkulunkulu manje zingamula kanjalo ngicabanga ukuthi isiphetho sazo akunjalo uNkulunkulu unakekela izimbali zakhe uma uzoqaphela imbali enhle kanjani ngiyaniqaphela nina bantu baseCanada lapha ukuthi ninazo kanjani lezi zingadi ezinhle nezindawo ezinkulu ezinhle zezimbali manje evuke sikashana zizoba izimbali ezincane izimbali ezindala izimbali ezineminyaka emaphakathi kodwa kuyofika isithwathwa ezweni ngobunye obusuku ukufa futhi siyoshaya leyo mbali kungakhathaleki ukuthi iyini iminyaka ukufa kukhethi budala umuntu noma ikhono ukufa kushaya konke kwenzakalani na umfo omncane udela ukuphila kwakhe kwenzekani ke na amacembe aqala ukuwa kuwo ngakusasa ekuseni kuyahamba lapho kuqathaka imbewu encane iwela phansi emhlabathini bese kulandela udwendwe lomngcwabo ungahle ungakukholwa kodwa uNkulunkulu unodwendwe lomngcwabo wezimbali zakhe benikwazi lokho na manje qaphelani emva kokushaya kwesithwathwa khona-ke kuza izimvula zasekwindla uNkulunkulu uthumela amafu futhi akhale amathonsi amakhulu amanzi ehle futhi agqibe leyo mbewu encane ngiyabo sizama ukukwenza kuxake kakhulu lokho kuyindaba namhlanje indlela ibandla ebelihlale liphuma ngayo endleleni ecakiwe bazamile ukuba bamenza waxaka kakhulu njengoba befanele bafundise kukho awufundiswanga kuKristu uzelwe kuKristu ngomoya manje uNkulunkulu uthuma abakhala izinyembezi nabalilayo okungamanzi futhi ehlela phansi njengezinyembezi ezinkulu futhi agqibele umbewu wencane aya phansi ngaphansi komhlabathi njengoba ecindezela phansi futhi kholeke kulandela isiphepho seqho sasebusika sishanele yizwe lonke iqabunga elincane selihambile amaqabunga ayawohloka uhlanga selihambile impande yiseyomile nembewu encane iba yiqo futhi iqhume ivuleke intibintibi iphuma kuyo imbali encane empofu ibukeka njengokuphela kwayo uqhabo kukhona ukuphela kwayo lapho lelilanga elifudumele liqala ukubuya futhi umhlaba uzihambela endaweni yelanga kukhona imbewane yokuphila ndawana thize kulokho kungcola okungekho sayense engakaze ikwazi ukuyithola leyo mbali iyaphila futhi ngani na yafeza injongo kaNkulunkulu ngendlela ihlinzekwe nguNkulunkulu futhi wenza indlela yayo yokuba iphinde iphile futhi uma yenza indlela yokuba imbali iphile futhi efeze injongo yakhe kangakanani wenze indlela yokuba usilisa nomuthi fazana iphinde yaphile ofeza injongo yakhe uhamba ngendlela yakhe ehlinzekiwe kulula kakhulu ukukubuka nje bukani izihlahla ukuthi amaqabunga aphuma kanjani lapho futhi yalenge ngamuva nje ezinyangeni ezimbalwa ezidlule ngilahlekelwe umama wami futhi umama wami wesabo uNkulunkulu omdala futhi wayelele empedeni ihamba futhi bengikade ngikhuphukele eCanada phezulu lapha eBritish Columbia futhi ngangibuyele emuva umama wayegula ngase ngiyombona bamkhiphela esibhedlela wathi iphili lesi isiphetho ndodana ngathi oh mama he akuzona isiphetho leso wathi yebo yiso ngangingeke ngikuyeke ngaqhubeka ngikhuleka futhi wayebamubi kakhulu ngase zonke isikhathi uNkulunkulu akakhulumanga lutho kimi ngamalapho izikhathi eziningi ngenze ukuphawula ipulpiti nina bantu enaziyo izikhathi eziningi ngike ngathi uma umama wami uqobo ebelele lapha eva bengingamtshela kanjani into eyodwa ngaphandle kokuthi uNkulunkulu angitshele kuqala na ngingasho kuphela njengoba uNkulunkulu ethi yisho lapho leyo nto iyenzeka mina ngikhulekela umama wami ndilethi owayeqala kwemukelo umoya ongcwele futhi yena okukuphela kwentombazane kwamkhathaza ngangiphandle lapho ngolunye usuku futhi ukumbona nodadewethu wayelapho futhi umama waphakamisa amehlo kithi wathi eyami yokuqala nekugcina lokho bewukuthi ngangingomdala kunabo bonke uDelores wayengomncane kunabo bonke kwakukhona abafana abayisishiyagalolunye nentombazane yodwa futhi intombazane yayingowokugcina futhi ngakho umama wathi iphili wathi nguwe owabona ukuthi angidinganga lutho oludliwayo wangitshengela izingubo zami wangondla emva kokuba ubabaye sihambile futhi wathi Delores ube nomoya omuhle kimi uze kimi futhi wangisiza ukuba ngenze iwashing yami futhi ngihlanze indlu yami nezinto lapho ngingazizwa kahle futhi mina noDelores sabukana futhi sathi oh mama lokho kulungile futhi ngathi abanye babo bakuphule inhliziyo mama abanye babafana abaphuzile futhi kwaphula inhliziyo yakho wathi bili konke kuhamba ukwakha impilo yomuntu lowo mama wayengenakukhohlwa noma ngabe babenzeni ngokufanayo nje ngakho wathi futhi iphili into eyodwa futhi wathi nguwe owangiholela kuKristu osho konke kukho konke kimi manje futhi ngathi mama ngaya ebandleni futhi ibandla lasho ukuthi uNkulunkulu wayesebandleni lakhe kwasho umpristi futhi ngathi ngabe-ke sengingaqonda ukuthi uNkulunkulu wayesezwini lakhe futhi ngiye ngahlala nezwi ngizamile ukunifundisa izwi wayesethi manje yilapho kukhokha khona uDelores wayekhaya wangishela ucingo wathi Pile angikwazi nje ukumela ukubona umama ayihamba ngathi Delores yini kwenza usho into enjalo na wathi angikwazi nje ukumela ukubona umama ehamba nguye kuphela umama esinaye futhi yena kuphela esiyoke sibe naye futhi wathi naku uneminyaka engamashumi amahlanu nantathu ubudala mina ngineminyaka engamashumi amabili nesikhombisa wathi sizokumela kanjani kanjani Bill na sibe naye yonke lempilo ngathi Delores bheka ifasitileni lapho ohleli khona efonini yakho kwese kunxele sakho ubonani na ngabe sikhona isihlahla esimi lapho isihlahla esikhulukazi esikhulu somokina wathi yebo ngathi ezinyangeni ezimbili ezedlule wonke amaqabunga abemahle futhi eluhlaza yebo ngathi ambala muni manje Delores na futhi wathi yansundu futhi yabomvu aphuzi futhi aluhlaza ngathi yini indaba na wathi impilo ishiye iqabunga ngathi kunjalo ngathi lalilihle nini kunakho konke na wathi khona manje ngathi ekufeni kwalo amen kuyigugu emehlweni enkosi ukufa kwabangcwele ukubabona labo abangcwele abadala behla baze bafike ekugcineni kuze kube umzuzu wokugcina lapho umama engasakwazi ukukhuluma ngathi mama kulungile uma ungakwazi ngifuna ngathi njengomfane wakho ngumshumayeli ngifuna ukukubuza Usho kuthini uKristu kuwena? Kuthi wathi kukho konke, uthandeka kakhulu manje kunanini? Kuthi lapho engasakwazi ukukhuluma, ngangithi mama, awusakwazi ukukhuluma, uzohamba manje emizuzwini embalwa nje, ngifuna ukunikela umphefumulo wakho kuNkulunkulu. Ngimi lapha, mama, uma ungakwazi ukukhuluma nami manje, uma uKristu esasho yonke into kuwe, lapho usulungele ukufa manje, uma ungakwazi ukukhuluma, cwayizisa amehlo akho, futhi wayecwayiza amehlo akhe phansi naphezulu. Futhi wahamba uyohlangana noNkulunkulu.
Oh,
liguga emehlweni yenkosi lobo bufakazi obuhle ngenkathi uSathane emi lapho athi ngizokwenza uBhili noTerolese bona bakufilethele ngimthathe futhi ngimhlukumeze kancane kodwa bheka lowo ongcwele omdala ebambelele ngqoku leso siphetho futhi ezohlangana noNkulunkulu njengeqabunga lihamba nje. Ngibheka umngane wami oligugu ohlezi ngapha owake waba ngufakazi kaJehova futhi yena igama lakhe nguBanks Wood futhi ngumakhelwane wami futhi uyeza hayi ngesinye isikhathi ngenkathi efika kokuqala yena nomkakhe babenomfana owayenovendle futhi wayesemhlanganweni waseTexas okokuqalela uyivile lapho abona khona intombazane iphenduka iba ushoki noma itshe kwakuyilo yaphulukiswa egijima ehle nyuka izitebhisi kwamangalisa bonke odokotela nakho konke baletha umfana wabo onovendle Texas kulapho ingelosi yenkosi yaba nesithombe sayo ukuba sithathwe insike yomlilo kwase kuthi ke emva kwalapho ngaya inoway naseSweden ngabuya ngangisenhla ngingena Ohio baletha umfana phezulu lapho ngingabazi. Ngobunye busuku umoya ongcwele wakhuluma wathi umfana omncane nehembe liphoze ngemuva lapho usephulukisiwe isho kanje inkosi futhi ngalowo mzuzu umoya ongcwele wehla waqondisa lowo mlenze ogwegwile uphelele nje ingabe uDavid use esakhiweni namuhle busuku nagabo uye ekhaya akayanga na uyise lo phakamisa isandla sakho Banks umama wakhe uhlezi lapha ndawo ukuphi dadewethu Wood na njenge nakho lapho bekhona njengofakazi awu bangithanda kakhulu baze basuka nje umakhelwane wami kimi futhi umakhelwane wezenzo zesibili sine bangempela nabo bayibo ngempela bobabili bemukela umoya ongcwele futhi wonke umndeni wakhe ngokuphathekayo bonke bengabafundayo kofakazi bakaJehova ngemibono namandla kaNkulunkulu wabaguqulela bonke empaphathizweni kamoya ongcwele abantu bomkakhe bonke bengamamethodist abesifazane abalungile amadoda alungile nayo yonke into nabo bonke abantu bakubo lonke iqembu selingenile futhi lemukele umbhaphathizo kwamoya ongcwele ngaphandle koyedwa beqaphela uNkulunkulu futhi umfowethu Banks nami sithanda ukuzingela izingwejeje angazi noma ngabe noma ubani bangaki abake bayozingele izingwejeje na yiphi ingxenye yeKentucky ophuma kuyo empeleni na niyabo futhi akukho ukuzingela okunjengakho akukho ndawo nhlobo futhi sizingele izingwejeje ngesibhamu esikhulu esi.22 okudubula emayadeni angamashumi amahlanu okudubule ehlweni futhi asitholi nje izingwejeje eziningi kakhulu kodwa sinesikhathi simnandi lapho ngiya eholidini futhi ngolukiso kezansi lapho kwaba ikwindla yayomile ngempela eminyakeni emibili edlule futhi sasikhempile phandle sasingakagezi emavikini athi awabe mabili nentshebe ebusweni bethu bonke negazi lengwejeje sasimahliphihliphi kodwa ngangiziphumulele emihlanganweni ngithi ukubuyela emvelweni ngihlala ngibona uNkulunkulu emvelweni yakhe ngibuka indlela yakhe ehlinzekiwe qaphelani kwase kuthi ke ngoma kakhulu lapho singena emahlathini lawo mahlathi afulethe ukubhuka kweqabunga okukodwa kuncane nje futhi ukhuluma ngeHawkini ngokuba ingcwethi yokuphunyuka iyimfunda makhwele eceleni kwenye yalezo zingwejeje isihambile kanjalo futhi ukudubula ngesibhamu esikhulu bese kuba yiso kuyinto enzima kuyenza ngakho mfowethu Banks wathi uyazi ngiyazi lapho kukhona indoda enama eka angamakhulu amahlanu amahlathi onke emihoshe bangaki abaziyo ukuthi umhosha uyini na kulungile futhi lokho kusezansi esigodini kanjalo lapho amanzi adlula khona wathi bezingafika phansi lapho bese sihamba ngezinyawo ngakho sehla kuyobona le ndoda wathi into kuphela ingukuthi ukuthi le ndoda ingumpiki inkolo ongakholwa omubi kakhulu Awu zadlula emasimini nakho konke sazesa buyela endaweni yakhe futhi lapho sibuyela endaweni lapho lo mpiki inkolo ongakholwayo ayehlala khona nange ehlezi ngaphandle ngaphansi kwesihlahla yena nelinye ikehla lihlezi phandle lapho nezigqoko zabo zehlisiwe behlafuna ugwayi futhi bephimisa kanjalo ngakho umfowethu Wood wehla esemotweni wase eyangane wayesethi ngingakwazi ukuthi ngingele izingwejeje endaweni yakho isikhashana na lathi ngubani igama lakho na wathi Wood wathi ngumuphi Wood na futhi wathi Banks wathi ngabe ngumfana kaJim Wood na wathi yebo kwakunguyise lowo wathi awu noma yimuphi umfana noma yimuphi wabantu bakaJim Wood wamukelekile noma yikuphi endaweni yami abafuna ukuza ngakho wathi ngize nomilisi wami angakwazi ukuthi ngingele naye na lofu mdala waphimisa wayesethi Wood awukondile kungitshela ukuthi usebe mubi ngokwanele uze udingeke uthwale umshumayeli nomaphi lapho uya khona na futhi ngakho ngacabanga ukuthi sekuthi akube yisikhathi sokuthi mina ngiphume emotweni ngakho ngaphume emotweni ngase ngizulazula lapho ngathi sawubona wathi futhi ngumshumayeli na ngathi yebo mina mzane futhi ngaphambi kokuba umfowethu Wood athole ithuba lokungethula ngani wathi uyazi inkathazo ngani bafo wathi nikhonkotha esihlahleni singesiso niyazi ukuthi yini inja eyiqalashu ekhonkotha isihlahleni esingesiso inamanga niyabona niqalashu selihambile futhi ayikhonkothi lutho ngakho wathi ninabafo nikhonkotha isihlahla esingesiso kakhulu kakhulu ngathi usho ukuthini na wayengakholwa ukuthi kwakukhona into enjengonkulunkulu futhi wayengazi lutho ngakho awu ngacabanga manje lowo mfo mdala akamubi akaqondile ukuba ngalo ndlela wathi bakhuluma ngalokho futhi bakhuluma ngalokho futhi akukho lutho buko ngike ngaba lapha ngo futhi angigaze ngibone lutho olufana nalo ngingabheka phezulu ngaleyo ndlela futhi angiboni lutho ngibheke ngalendlela angiboni lutho wathi ngani ba yabo inkathazo yakho ukuthi kufana nje nabantu abeza komunye womhlangano kunezihlahla eziningi ukwazi ukubona amahlathi lokho nje niyabo ngakho ke wahlala lapho niyazi isikhashana futhi ngacabanga nkosi uma uzongisiza nje manje mhlawumbe singabamba umfo omdala senzele umbuso kaNkulunkulu futhi kwakukhona isihlahla samaphula simi lapho nama yellow jacket bangakwazi ukuthi ayini ama yellow jacket na waye babedla amaphula ngase ngilula isandla ngase ngicosha ngathi ngicela elinye lalawa amaphula wathi zitika ama yellow jacket ayawadla ngakho ngiqala ukulihlikidla kanjalo futhi wathi kwakukhona umshumayelo yedwa ngesikhathi lapha cishe eminyakeni emithathu edlule noma imine oza ngapha edolobheni elincane libizwa ngokuthi iActin futhi wathi iActin yindawo encane lapho benenkundla yamamethodist wathi lo mshumayeli wehla evela eIndiana futhi wayena leyo ndawo igcwele phama igcwele abantu lapho ubusuku obuthathu wayesethi inelikazi elikhulile eligama elithize phezulu lapha egqumeni lalinomdlavuza isiswini salo futhi wathi laba libi kakhulu kangangokuthi abange besakwazi ukulibeka epoweni kwadingeka basebenzise ishidi lokudonsa futhi wathi mina nomkami sasikhuphukela lapho kabili ngosuku futhi silishintshele umbhede wathi odokotela bamnikeza ukuthi afe emavikini yambalwa ngaphambi kwalokho futhi wathi kwakungekho okwakungenziwa wayengasakwazi nokukhuluma impela engasakwazi ngisho nokubeka amanzi afudumele esiswini sakhe futhi wathi udadewabo wehla waya kulowo mhlangano ngalobo busuku futhi wathi lo mshumayeli emiphezulu lapho wayengakazi abe kulelizwe engaphambilini empilweni yakhe wabheka emuva phezu kwezithameli futhi wathi lona wesifazane ohleze emuva lapha ogama lingusibanibani lapho wephuma ekhaya namuhla ebusuku ubeke fro lithathwe edilweni lekhabethe ngakwesokudla idoke elincane lilomfanekiso oluhlaza okwesibhakabhaka kulo walifaka ephaketheni lakhe uma linodade ogulayo linodade wabo ogulayo ogama lakhe lingusibanibani ohlala phezulu lapha futhi ubulawa umdlavuza isho kanje inkosi thatha leli duku uhambe ulibeke phezulu kadadewenu futhi uzophulukiswa futhi wathi wasukuma wesifazane leni lapho abehlezi khona futhi wahamba wabeka lelo duku kulowo wesifazane futhi wathi ngani bona ngicabanga ukuthi babene salvation army phezulu lapho esiqongweni segquma wathi angikaze ngikuzwe ukukhala kakhulu kungaka cishe ngeleshumi nambili ngqonga lobo busuku hawo kwakuyisikejani sabo phezulu lapho bebeka iduku phezukweni nikaze selikhulile futhi laphulukiswa ngokwezwi lenkosi nje lasukuma ligquma nqa zonke limemeze lidumise inkosi futhi wathi ngakusasekuseni mina nomkami sakhuphukela lapho wa Sathi kwase kuleyithe ecishe phakathi kwamabili sacabanga ukuthi ninikaze lidala esasibheke ukuthi life noma ngamuphi umzuzu noma kanjani sasicabanga ukuthi labo kwakungabantwana balo bekhala kakhulu ukuthi lase livele lishonile futhi wathi zakuphukela lapho ngakusase kuseni nanto lona nomyeni walo behlezi itafula bedla ophaya bamaphula abathosiwe futhi bebhuze ikofi futhi wathi lenza walo umsebenzi kanye nomsebenzi kamakhelwane ngacabanga ngingakho ngiyajabula wena ukushilo lokho futhi umfowethu Banks waqala ukuthi awu lokho mina ungakwenzi niyabo ungakwenzi ngathi ngabe kunjalo na wathi yebo kunjalo ngathi awukukholwa lokho wathi kubuka lapho futhi uthole niyabo wayeshumayela iphindisele kimi ngalo ngathi niyabo yenyukela lapho ngo futhi uthole igama lakhe ngusibanibani uhlala ngo ngasekhoneni elinye ikhehla lihlezi lapho lathi kunjalo niyabo futhi ngathi ngabe usho ukuthi iqiniselela na wathi awuhamba uzitholele qobo lwakho ngathi hey ngathi kwakungubani igama lalowo mfo na wathi angaze wathi ngiyalikhohlwa wathi omunye umshumayeli yovela yendla eIndiana washo futhi ngathi yebo mnumzane futhi ngangidla kulelo apula niyazi ngase ngithi iapula elihle lelo wathi oh ya wathi ngelihle kakhulu silidla minyaka yonke ngathi sidala kangakanani leso sihlahla na wathi thina ngatshala leso sihlahla lapho mina qobo cishe eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule into enjalo wayenamashumi ayisikhombisa lesithupha ngicabanga ukuthi kwakunjalo ngathi yebo ehe ngathi ngifuna ukukubuza umbuzo futhi wathi yebo mnumzane wayesanda kuqeda nje ukuthi uma lowo mshumayeli eke yabuye lapha ngokubonakala sengathi wayenokuthi lebholeni wathi ngizombuza wazi kanjalo ukuthi lowo wesifazane wayekuleso simo futhi wayazi kanjalo ukuthi wayezosindiswa na futhi ngathi uthi wasitshala leso sihlahla esikhathini eside kangaka esedlule na yebo ngathi ngifuna ukukubuza umbuzo ukuthi nje akube maphakathi ngagasti asizange sibe ngishona ubusuku obupholile kungani lawo maqabunga eqathake esihlahleni na wathi ukuphila kuwashiyile ngathi ngabe kunjani lokho na awu kwenzekani empilweni na uthi kwehlele ezimpandeni zesihlahla ngathi kungani kwehlela lapho na wathi awu uma kungakwenzi sizokufa ubusika buza sibulala indiwane yokuphila ayikwazi ukuhlala phezulu kulesi sihlahla lapha ngathi awu ngathi yini ewabangela ukuthi ehle ngaphambi kokuthi kube khona amakhaza abandayo na awu wathi avele ehle nje futhi ngathi awu manje wathi kuyimvelo nje empeleni ayaphansi ngathi awu uma ngitshela ibhakete lamanzi futhi ngilibeke phandle lapha kuleso siqo sesihlahla samaqhwage ngabe lapho okufika ikwindla yonyaka ngabe lawo manzi azophuma ibhakedeni yaqonde ngo isiqhini futhi into asahlobela ndilayo ibuye ikhuphuke ikhuphule elinye ibhakede lamanzi na wathi qhabo ngathi kodwa ke kufanele kube nobuhlakani obuthile leso sihlahla sinabo ubuhlakani isihlahla isitshalo kufanele kube nohlobo oluthile lobuhlakani bokuwenza ehle ukuze afihle impilo yawo bese ke buya ukuzokulethela isike sixhenge samaphula wathi yazi ukuthini wathi angikaze ngikucabange ngaleyo ndlela nje futhi ngathi ngiyakutshela cabanga kaloko futhi noma nini lapho ungathola ubuhlakani obuthi kulesi sihlahla kadaza amaqabunga akho shesha ubuyele ezimpandeni futhi uhlale lapho futhi into esahlobo elandelayo ubuye futhi lapho utshela ukuthi ibuphi ubuhlakani obayala leso sihlahla ukwenza lokho ngizobetshela ukuthi ibuphi ubuhlakani obangitshela ukuthi wesifazane wayebulawa umdlavuza futhi babeke iduku phezu kwakhe uyophulukiswa wathi awuyena lowo mshumayeli na ngathi yebo mnumzane nginguye ngingumfowethu Branham wathi lelo igama lelo kehlala abangumkristu lanikele inhliziyo yalo kukristu ngonyaka odlule umfowethu Wood nami sasisezansi lapho futhi ngashayela ukuyobona ikhehla nomkali wayehlezi kuvulande ongemuva ehluba ama-apula avele esihlahleni esifanayo futhi ngiyenyuka futhi ngakhuluma naye wayesethi mfowethu Branham leyo ndaba encane elula yaholela umfowethu omdala ubukristu wafa ekukholweni kobukristu ngonyaka odlule manje kwakuyini na watshela indlela kankulunkulu ehlinzekiwe ngokubheka indlela ayengahlinzeka ngayo indlela yokukunyuka ekufeni kwaleso sihlahla watshela indlela ehlinzekiwe unkulunkulu ayemhlinzekele yona ukuba aphinde aphile bheka nje indlela ehlinzekwe ngunkulunkulu unkulunkulu uhlale enze indlela ehlinzekiwe kulokhu sifanele siyilandele
God made a provided way
Manje uNkulunkulu wenzele isinto indlela ehlinzekiwe yokubalekela izahlulelo ezizayo ezinsukwini zikaNoah uNkulunkulu wenze indlela ehlinzekiwe kodwa lapho uNkulunkulu enze indlela futhi umuntu enqaba ukuhamba kuyo kodwa-ke uma beyigeja akusile iphutha likaNkulunkulu akukho kungaphezu kokuthi kuyiphutha ledolobha lapho udlula isibani sokumisa niyabo wenze indlela futhi uNkulunkulu ngaphambi kokuba wayezobhubhisa izwe wakha wenza ukuba kwakhiwe umkhumbi hhayi lokho kuphela kodwa wahlinzeka ngomprofethi ngezwi lakhe ukwenza indlela yokuba abantu baphunyuke futhi bonke abakholwa futhi bahamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngesithunywa sikaNkulunkulu esihlinzekiwe ukuze sibakhombise endleleni ehlinzekwe nguNkulunkulu baphunyula olakeni nasesahlulelweni sokufa uNkulunkulu nezithunywa kulobu busuku esibizwa ngomoya ongcwele uyizwe nezwe nguye obonakalisa izwe kodwa ufanele uhambe ngaleyo ndlela ufanele ulalele isithunywa sikaNkulunkulu okuyizwe lakhe futhi uhambe ngaleyo ndlela yindlela elungiselelwe ukuba yokuphunyuka uJob enye yezincwadi ezindala kunazo zonke zeBhayibheli ezalotshwa basho njalo ngaphambi kokuba uGenesis alotshwe futhi uJob eyindoda elungile indoda emesabayo uNkulunkulu futhi wayazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ndawo futhi wayefuna ukwazi ukuthi wayengeza yini kuye ngezinsuku zosizi lwakhe wathi ukube ngangazi lapho ehlala khona futhi ngingahamba ngingongqoze umnyango wakhe futhi ukhulume naye uma nje ngangingathola indlela ngandlela thize ukuthi ngibone uNkulunkulu futhi uNkulunkulu wakhuluma naye futhi wenze indlela ehlinzekiwe futhi wayefuna ukuthola umkhongi into eyayingama phakathi komuntu oyisoni noNkulunkulu ongcwele bese beka izandla zakhe phezu kukaNkulunkulu ongcwele nesandla sakhe phezu komuntu onesono futhi avale indlela phakathi kwabo bobabili enza ukuthula uNkulunkulu wehla ngesivunguvungu uJob wabopha izinkalo zakhe uNkulunkulu wayenendlela ehlinzekiwe nomoya kaNkulunkulu wehlela phezu komprofethi wabona ukufika kukaKristu futhi wathi ngiyazi umhlengi wami uyaphila futhi ngezinsuku zokugcina uyokuma kulo mhlaba nakuba emva kokuba izibungu zesikhumba zibhubhise lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakubona uNkulunkulu amen niyabo uNkulunkulu wayemkhombisa indlela yakhe ehlinzekiwe uJob 14 wabona izihlahla wathi uma isihlahla sifa kukhona amathemba okuthi siphinde ziphile kepha umuntu uyafa ya aphume umoya abune uphi na njengoba amadodana akhe eza ukuzolila ukuzomhlonipha futhi yena engaboni sengathi ungangifihla endaweni yabafileyo ungigcine kusithekeni kuze kudlule ulaka lwakho wayekuqonda ukuthi ukuthi imbali iyafa ibuye iphile nesihlahla safa sabuye saphila kodwa wathi umuntu ulala phansi uphuma umoya awumboni ebuya futhi wafaka imbewu emhlabeni wayibona ifa ibola iveza ukunye kuphila kepha umuntu wangena othulini walala lapho ngakho uNkulunkulu wayemchazela ukuthi isizathu sokuthi umuntu alale lapho yingoba umuntu wayonile futhi waphuma endleleni ehlinzekwe nguNkulunkulu indlela yasekuqaleni futhi indlela yasekuqaleni yokuba umuntu aphile kwakungezwi likaNkulunkulu uNkulunkulu waliqinisa ibandla lakhe ngezwi lakhe wathi lapho besuka kulelozwi umnyakazo wodwa nje walo kwabanga konke lokhu bonke ubuhlungu benhliziyo lonke usizi konke ukudumazeka wonke amathuna konke ukuguga nakho konke ukugula zonke izifo konke ukuhlupheka kwabangelwa ngoba uhlangano sintu lwavele lwalalela ukuzindla esikhundleni sezwe lokho kwabangela yonke into wena wethi awu akwenza imehluko ngempela ngiyawenza umehluko uNkulunkulu kanye nesithunywa sakhe watshela uLoti nomkakhe nabantwana ungabheki ngisho emuva nomkaLoti nabantwana bakhe uqobo nabazukulu bevutha ekwahluleleni kukaNkulunkulu umama wavele waphendula ikhanda kancane wabheka emuva futhi waqalekiswa waba insika kaSawoti ufanele ugcine lonke izwi lakho umuntu ngayikuphila ngesinkwa sodwa kwasho uJesu kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu uJobe wayazike ukuthi lo muntu wayonile kodwa-ke uNkulunkulu wamkhombisa indlela yakhe yokuza ekhizekiwe lapho okwabuye fika khona oyedwa owayengabeka isandla sakhe phezu kwendoda eyisoni noNkulunkulu okungcwele futhi avale igebele endlela futhi wathi ngiyazi umhlengi wami uyaphila futhi ngezinsuku zokugcina uzokuma phezu komhlaba nakuba emva kokuba izibungu zesikhumba sezigubhisa lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakumbona ngokwami amehlo ami ayakubona hhayi omunye haleluya lowo mhlengi wafika ngesikhathi nje
Israel's time came for deliverance.
Kwafika isikhathi sika-Israyeli sokukhululwa. UNkulunkulu wahlinzeka ngomprofethi nezwi lasekuqaleni lesithembiso. Indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Manje u-Israyeli wayesebugqilini manje uMose wabugeja kuqala. Wayeyindoda yezindlu wacabanga ngangingaphuma ngibulala abathi ababe babili babo babengesaba. Niyabo? Ilokho umuntu ehlala izama ukukwenza ukuthatha ukwenza okwakhe ukuzuza ngempumelelo kodwa ukwazi indlela isivele yenziwe uNkulunkulu wenze indlela niyabo kunendaba ukuthi muphi umJuda omkhulu ohlakaniphile owayengasukuma futhi athi yazi ukuthini singashaya izikemba zethu futhi singabaxabula lesisizwe lokho kusazo kwasebenza uNkulunkulu wayenendlela yokukwenza futhi uNkulunkulu wayebathembisile ukuthi wayezokwenza futhi kekathi uNkulunkulu ethumele umuntu phansi umprofethi izwi eliza kuye wayenezwi likaNkulunkulu lasekuqaleni ngikuzwile ukububula kwabantu bami futhi ngiyasikhumbula Bule sithembiso sami haleluya ukuthi uNkulunkulu akaguquki Uthalana lelozwi uhlavu ngohlavu akusikho lokho kuphela kodwa wayemqinisekisile umprofeti wakhe wehla waye nensika yomlilo phezu kwakhe yamqinisekisa wayengoka uNkulunkulu lawo kwakunguNkulunkulu efakazisa ukuthi umuntu wayeqinisile ngoba wayenezwi ngo ohe washumayela izwi uNkulunkulu wasebenza naye eqinisekisa amazwi ngezibonakaliso zilandela khona impela lokho uNkulunkulu atshela uMose ukuba kwenze uMose wakwenza uMose wayenabalingisi abaningi kodwa kuzo zonke izimo uNkulunkulu wayelokhu edibele igagazi ngaphezu kwabo bonke abalingisi futhi wakukhipha kahle uJesu wathi iBhayibheli likhuluma ukuthi ngezinsuku zokugcina njengoJambre noJeni bamelana noMose kanjalo abantu baya kusukuma ngezinsuku zokugcina ukulingisa wakwethembisa kodwa lapho uMose eponsa induku yakhe phansi laba bafo bemi lapho benombono ongaphezu kwemvelo baphonsa izinduku zabo phansi benze into efanayo uMose yenzile kuphela uMose wayelandela umugqa kaNkulunkulu futhi kwenzekani na akukho lutho indoda eyayingayenza yayiwugcwalisile umsebenzi wayo lapho wenza konke ongakwenza emgqeni umsebenzi khona ke kungumsebenzi kaNkulunkulu ukuhlinzeka indlela kuba uNkulunkulu uzozihlinzekela umhlatshelo niyabo noMose waphonsa induku yakhe phansi noAaron wayiphonsa phansi futhi zaphenduka izinyoka futhi nakho kufika abanombono ongaphezu kwemvelo futhi baphonsa phansi izinduku zabo futhi zaphenduka kwase kuthi ke uMose wayengeke enze lutho olunye kunendlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe izinduku zabo zadla izinye kwenzekeni ngenduku na ngabe inyoka yabankulu noma kwenzekani na uNkulunkulu usenendlela ehlinzekiwe futhi uyakwazi ukwenza indlela lapho ingekho enye indlela uyindlela amen ngenkathi abasegibhithe bengazikholwa lezo zibusiso uMose azenzayo babengekukholwe kwase-ke kulethe ukufa futhi lapho umuntu engalikhole izwi likaNkulunkulu lihlala limehlukanisa noNkulunkulu ngenkathi u-Eva ehluleka ukukholwa izwi likaNkulunkulu lamehlukanisa yena no-Adamu kuNkulunkulu ngoba bobabili babemunye kaphelani lapho noma yimuphi umuntu engalikhole izwi likaNkulunkulu liyindlela ehlinzekiwe kaNkulunkulu akukho umuntu ofanele anezele utho kulo noma asuse noma yini kulo kufanele kube nje ngendlela elilotshwe ngayo manje lapho noma ngubani esusa kulo noma enezela kulo ngani uzehlukanisa noNkulunkulu usehlukanisiwe ngaleyo nkathi abasegibhithe abasikholwanga leso sibonakaliso somprofethi ukuthi wayehlela lapho futhi wasenza phambi kwabo bonke manje yena lokho kulethe ukufa ukufa kungukuhlukana futhi lapho kufa sekulungele ukushaya uNkulunkulu wenza isilungiselelo sokuhlukanisa amakholwa kwabangekholwa futhi lokho kwakungegazi igazi lenza ukwehlukana lowo owakholwa ngempela ufika ngaphansi kwegazi labo abangakholwanga bahlala ngaphansi kwegazi kuthi ileyo ndlela efanayo kuyiyo namhlanje amakholwa ahlala ngaphansi kwegazi kunjalo indawo kuphela yokuhlala yokuphepha kulungile igazi labangela ukuhlukana phakathi kwekholwa nokungakholwayo ngoba igazi liphethe ukuphila igazi ukuphila kusegazini ngakho ukuphila igazi lisekuphileni nekholwa lihlala egazini elimlethela ukuphila kuphakathi nokungakholwayo athathe isivumo kholo sakhe aqhubeke kunjalo ayikho indlela yokusuka kuyo kulungile emva kokuba umose esebaholile wabakhipha ufika olwandle olubomvu khona ngo endleleni yomsebenzi lapho ulwandle olubomvu lwabanquma umose wayedinga ibhuloho unkulunkulu wahlinzeka umoya amen ngakho umose akazange wayengeke asebenzise ibhuloho wathatha indlela ehlinzekwe ngunkulunkulu futhi wahamba waya phambili ebheke ngasolwandle futhi lwavuleka futhi umose no-israyeli bawela emhlabathini womile ngoba balandela indlela ehlinzekwe ngunkulunkulu enhlane bayafika uhambo ubuhlungu benhliziyo nezinsizi lapho bedlula umose waba mdala eneminyaka eyikhulu namashumi amabili ubudala futhi ngolunye usuku wayezokufa ngakho wakhuphukela esiqongweni sentaba yasePhisga futhi ngenkathi esephezulu lapho ebuka izwe lesithembiso ukufa kwamshaya lowo mprofeti kaNkulunkulu othembekile lapho kungagaze kube khona oyedwa ophila njengaye kodwa ukufa kwamshaya futhi kwathi lapho ukufa sekumshayile wayedinga indawo engafela kuyo uNkulunkulu wahlinzeka ngedwala lelo dwala elifanayo elalimlandele ehlane wakhwela phezu kwedwala futhi wafa khona-ke wayedinga abatshali bezidumbu ukuze bamngcwabe futhi uNkulunkulu wahlinzeka izingelosi futhi zafika zamthwala zamyisa ndawo kwakuyini na uNkulunkulu uma sizohamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu uNkulunkulu uzohlinzeka ngakho konke esikudingayo uNkulunkulu uyahlinzeka kungakhathaleki ukuthi izimo sinjani uyahlinzeka u-Enoch ngolunye usuku owayehambe iminyaka engamakhulu amahlanu phambi kukaNkulunkulu futhi waba nobufakazi ukuthi wayemthokozisile amen ubufakazi obunjepho iminyaka engamakhulu amahlanu futhi waba nobufakazi wajabulisa uNkulunkulu futhi ngolunye usuku waqala ukuthatha uhambo lwantambama futhi wayedinga indlela futhi uNkulunkulu wamnika umgwaqo omkhulu futhi wahamba waphuma ngqo lapha wenyukela ngoye esitepisini sikaJakobe noma umgwaqo omkhulu ekhuphukele ekhaya yabo uNkulunkulu wamhlinzeka indlela yokuya ekhaya kulungile u-Elija emva kokuba esethethise uJezebeli kakhulu kangako sidinga omunye namuhla kunjalo wamthethisa kanjani siyamdinga uyedwa namuhla kanjani abantu wo kuyihlazo kulokho abantu abakwenzayo namhlanje kungukuthi nje futhi bonke bazibiza ngamakristu futhi enye yale mfashini abesifazane bethu besimanje abayigqokile banye balaba besifazane abalezo zinwele ezigundwe zaba yinkimbikimbi niyazi ngike ngalubona uchoko kodwa ngikaze ngiyibone into enjalo lowo wesifazane wayenamehla abomvu naluhlaza sasiphakaphaka izinto ezinsundu zigcwele ubuso bakhe enye yazo ubugundwe ezinwele zibe yinkimbikimbi ngamdabukela kakhulu ngangizokhuphuka ngithi dadewethu ngixolele yini engalungile ngawe na ngisithunywe senkolo ufuna ngikukhulekele na ngikhulekela abagulayo futhi ngekathi ngisakhuphukela kowesifazane ababili noma abathathu bekhuphuka ngendlela efanayo ngacabanga yeyi bagithi ngokuqinisekile bekungeke kube kubi kangako kubi kabi wo hehehe yeka ihlazo yebo futhi u-Elija waye wathethisile lawo manenekazi okuqala ezwe nokunye kunye futhi wayesekhathele futhi ekhandlekile wayeya ekhaya haleluya wawela ejordani futhi wayedinga iladi kodwa uNkulunkulu wamthumelela amahhashi omlilo nenqola yomlilo wayenayo uNkulunkulu wayenendlela ehlinzekiwe yokukhipha umprofeti wakhe omdala okhathele kukho ngiyajabula kakhulu ngokuthi usalokhu enguNkulunkulu uJoshua emva kokufa kukamose wehlela emfuleni ijordani wayedinga ibhuloho futhi ukuba awele kodwa uNkulunkulu wamnika manda umoya owamisa umfula futhi wambamba phezulu lapho ezintabeni baze bahamba bawele emhlabathini owomile makabongwe uNkulunkulu Daniel khona ngo endaweni yokuma yomsebenzi emi lapho njengomprofeti phambi kukaNkulunkulu ekhuluma izwi likaNkulunkulu futhi yenqaba ukugagamadolo nekunoma yiphi enye into khona ngo emqeni womsebenzi waphonswa empandwini wezingonyama namabhubesi alambile athukuthele wayedinga umkhongi wayedinga uthango lokumbiyela emabhubesini kodwa uNkulunkulu wathumela ingelosi indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngayo uDaniyeli wayefuna uthango mhlawumbe kodwa uNkulunkulu wathumela ili wathumela ingelosi eyamhlinzeka ngendlela umangalisa kanjani uNkulunkulu uma nje sihamba ngendlela yakhe ayihlinzekile abantwana bamaHebheru babedinga ipayipi ipayipi lomlilo phansi esithandweni somlilo ngolunyesuku nabo bemingo kwethembeka khona kanye emgweni womsebenzi babedinga ipayipi lokucisha umlilo kodwa uNkulunkulu wabathumela umuntu wesine wethusa inkozi indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu izazi zasempumalanga zazibheke inkanyezi kaJakobe ukuba iphakame babefuna umholi ozobayisa kuyo futhi babefuna umholi futhi uNkulunkulu wabathumelela inkanyezi wabaholela ngo enkosini encane ngiyabuza umkaBelzari ethi awusho Belzari uyaphi na ngiyale eJerusalema oh hey lokho kwakusempumalanga emuva le eNdiya ngangilapho emaduze nje basahlala ngendlela efanayo izazi emigwaqeni ngazintathu futhi wathi ngiyaphuma awu kwakudingeka babe nenkombandlela eyayizobaqondisa wena uthi awu lapha ukhothwe inkombandlela yakho angiyithathi ngalesi sikhathi ngihamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu amen ngihamba ngendlela ehlinzekiwe wamholela khona ngo enkosini esencane eyayizelwe ngelinye ilanga izwe lalifuna umsindisi babedinga umsindisi uNkulunkulu wahlinzeka ngendodana yakhe uJesu umsindisi wenza umhlatshelo wayengumkhongi kwakufanele ame phakathi kwesoni nesijeziso uNkulunkulu ayesibeke phezu kwazo ame phakathi kokufa nokuphila ziyogo nezulu wayengumkhongi kaNkulunkulu umsindisi emva kokuba esephile wembelwa futhi wavuka futhi ibandla lalidinga amandla okushumayela ivangeli lakhe manje akaba niganga imfundo akaba khelanga isikole akaba bumbelanga inhlangano kodwa wabapha umoya ngwele leyo kwakuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu uNkulunkulu nendlela ehlinzekiwe sizama ukwenza enye indlela kodwa uNkulunkulu nendlela ehlinzekiwe kuhle njalo kungokukwedlula konke ukulandela indlela yakhe uyakwemukela amandla ngemuva kokuba usutshele iziqu zobuciko uyakwemukela amandla ngemuva kokuba idikoni niyakwemukeliswa amandla emva kwalokhu umoya ngcwele ufikile phezu kwenu khona niyakuba ngofakazi bami eJerusalema eJudea naseVictoria nasemikhawulweni yomhlaba yebo mnumzane emva kweminyaka izinkulungwane ezimbili yokungakholwa nokuwa nezivumokholo nezifundiso nezifundisoze zengezwa ebandleni babedinga isibonakaliso ukuze batshole ukuthi wayesaphila noma cha ohe uNkulunkulu wayelendlela ehlinzekiwe ubufakazi bokuvuka kwakhe isibonakaliso ayesithembisa enzalo kaAbrahama yobukhosi wethembisa enzalweni kaAbrahama yobukhosi ukuthi isibonakaliso esifanayo uAbrahama sibonile njengoba sisithathile izolo busuku inzalo yakhe esibukhosini yayiyobona isibonakaliso esifanayo futhi siphile esikhathini sokuhlwa lapho umprofethi athi ngiyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa kuyini na impucuko ihambe nelanga impucuko endala kunayo yonke esinayo yindiya noma qabo ngiqonde iChina bese kuthi ke impucuko ihambe nelanga futhi iqaphelane futhi isifikile size sifike ogwini lasentshonalanga manje abasakwazi ukuqhubeka uma behamba babuyele empumalanga futhi iqaphelane kuzofika usuku kwasho umprofethi ukuthi ngeke kuthiwe ubusuku noma imini ngokulusuku lukhwantabele olunenkungu ulothola lapha ogwini unokukhanya okwanele ungabona ukuthi uhamba kanjani kodwa kufani nokukhanya kwasekuqaleni ilanga eliphuma ekuseni okucwathi futhi njengoba ilanga liphakama empumalanga futhi lishone entshonalanga ivangeli lendodana eyaphuma empumalanga futhi ishone entshonalanga futhi manje lona kanye ilanga eliphuma empumalanga ilanga yilanga elifanayo lishone entshonalanga lendodana efanayo haleluya ukuthi aphonse ukukhanya kwakhe kwevangeli namandla nesibonakaliso sakhe sobumesiya kubantu basempumalanga ezinsukwini zokugcina manje amafu asukile asuka ebandleni futhi indodana iphakama inokuphindisa emaphikweni ayo futhi iveza amandla obufakazi obubonakalayo bokuvuka kwakhe ukuthi usalokhu eyindodana kaNkulunkulu kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokudwa indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe. Yebo, uNkulunkulu uhlinzeke ngendlela yakhe isibonakaliso sikaMesiya ukuze afakaze ukuthi unguye ngokwamaHebheru 13:8 uJesu Kristu unguye ezolo namuhla naphakade. Indlela yakhe efanayo ehlinzekiwe ayenzele u-Abrahama, indlela efanayo ehlinzekiwe ayeyenzele inzalo yemvelo ka-Abrahama, indlela efanayo ehlinzekiwe ayenzele inzalo ka-Abrahama yobukhozi. Siphila ezinsukwini zokugcina lapho amabandla enokugcina umthetho ngamehlo nezivumokholo nezifundisoze, futhi abantu sebegcina umthetho ngamehlo, imvuselelo isiphelile, nabantu babuyela kuzo zonke izinhlobo zezindlela zokuphila. Abasafuni ukuya esontweni, bahlala ekhaya futhi babukele ithelevishini, bayaphuma nabesifazane bazigqokise bezama ukuzifanisa neHollywood, futhi amadoda afanele kubanga babusi bemizi yawo uqobo, avumela abafazi bawo ukuthi bagqoke izikhindi futhi babheme usikilithi and call themselves Christians and saying futhi bazibiza ngamaKristu futhi bacule emakhwayeni nezinto ezinjalo lapho yonke into igcwala ukungcola nobuhlazo. Kodwa uNkulunkulu wathi ngizobuyisela yonke iminyaka eyadliwa yinkumbi nenkaza nazo zonke ezinye izibungu, ngiyakubuyisela isho iNkosi. Lelo bandla elifanayo elayisezansi ngale yangosuku lwePentecoste elawa futhi lagcwalisa ibandla ukuthi ibandla lamaRoma ekugcineni izinkumbi zangena ezinhlanganweni amahlelo zilidla laze lafika esikwini. Kodwa uNkulunkulu wathi uyolibuyisela ngezinsuku zokugcina. Ukukhanya kokusihlwa kuzokhanya, sidinga ukuvangela ngesikhathi sakusihlwa nomlayezo wesikhathi sakusihlwa, hhayi isigejane sezivumokholo. Babe nemvula yokuqala neyakamuva, igama lesiHebheru elisho yakuqala lisho imvula yokuhlwanyela, bese kuba imvula yokuvuna. Ukuhlwanyela yini esinayo kule mvuselelo na? Amalungu engeziwe. Sahlonyelani na inzalo yehlelo, savuna isivuno sehlelo. AmaBaptisti ayenesiqubulo sikhulu asikhipha esithi isigidi ngaphezulu ngo-44. UBilly Graham uvuselelo omkhulu, iqiniso lelo siyawathakasela lawo madoda, kodwa esikudingayo namhlanje mfowethu ukuhlwanyela imbewu yevangeli yezwi lamandla. Ukuvuka kukaKristu, umuntu ephilayo ophila nathi kithi manje, inkathi yamanje, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo kuyenza. Amen. Sithanjiswa isithunywa ezinsukwini zokugcina. UMalakhi wesine wathi lokho kuyobuyisela ukukholwa kwabantwana babuyele koyise. Abantwana bapentekostali manje abasuka kukho kuzobabuyisela emlayezweni wasekuqaleni wephentekoste lasekuqaleni. Haleluya, ngizizwa ngikholwa. Amen, amen, ngizobuyisela uNkulunkulu nendlela ehlinzekiwe namuhla. IPentecoste elibuyiselwe libuyele ezintweni ezifanayo, izibonakaliso ezifanayo, umlezo ofanayo. Amen, nakho lapho khona ke. Ngithini na? Indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Hamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Usihlinzeke ngesithunywa, umoya ongcwele, usihlinzeke ngezwi. Kuthi uma noma yimuphi umoya ukhuluma okuphambene nezwi, angeke kwaba ngumoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele waloba izwi. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayengunkulunkulu. Ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu, amaHebheru 4:12. Izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sika nhlangothi zombili, lesika yonke inyama yezwe isuke kuwe. Kuthi ungumahluleli wemicabango nezizindlo zenhliziyo. Ngizobuyisela kusho iNkosi indlela umende nendlela, futhi iyakuthiwa indlela yobungcwele ongcolile akayi kuhamba kuyo. Haleluya. Awukwazi kuhamba neHollywood kanye nebandla ngesikhathi esifanayo, awukwazi kuhamba noNkulunkulu kanye nezo ngesikhathi esifanayo, awukwazi ukuthanda uNkulunkulu nomuntu ngesikhathi esifanayo. Esikudingayo namuhla kuyona inhlangano eyengeziwe, ubulungu obuningi, kodwa sidinga ukuhlanzwa kwebandla kusukela ebulpiti kuya kumlindi mnyango, kanye nemvuselelo enhle ifashile endala kaPawulo ongcwele. Nomoya ongcwele weBhayibheli, nabantu bebuya behamba endleleni ehlinzekwe nguNkulunkulu. Amen. UNkulunkulu nendlela ehlinzekiwe, masihambe kuyo. God promised when he was here on earth. He promised uNkulunkulu wethembisa ngekathi elapha emhlabeni wethembisa imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza uJesu wathembisa ngaphambili njengoba kwenzeka emihleni kaLothi iSodoma kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu kwenzenjani na indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe isigetshane sabafundi sasiphandle olwandle ngesinye isikhathi babebuke umhlangano omkhulu ngalelo suku futhi babone umuntu owayengahle phula esinkwa asidabule futhi asibeke phansi kwase kukhulela kuso esinye isinkwa esigcwele esibeka phansi waze wondla abayizinkulungwane ezinhlanu he bathi lokho kufanele kube nguNkulunkulu akukho okunye obekungakwenza lokho ngaphandle kukaNkulunkulu wayelapho-ke babephandle emkhunjini olwandle bahamba ngaphandle kwalo bahamba ngaphandle kwakhe babelapho-ke beyiswa ngapha nangapha futhi babengazi ukuthi kufanele bahambe ngaphi izigwedle zaphuka umkhumbi wagcwala amanzi loseli badabuka futhi babangenandlela yokubalekela amandla kasathane ayegasela phezu kwabo ngiyamangala namuhla ukuthi asihambanga yini entukuthelweni yengane futhi emvuselelweni ukwakha izindawo ezintsha futhi sihlakazeke futhi sakhe ezintsha izakhiwo ezinkulu futhi sishumayela ukuthi kufika kukaKristu sekusiduze imisebenzi yethu siqhu iyafakaza ngathi ohe nezithunywa zenkolo zingene azicathule ezinyaweni zazo yini indaba mfowethu na kukhona okungalungile qaphelani isimo nakuba ibandla elingene kusona kodwa uNkulunkulu wethembisa kulokho ukuthi uyobuyisela emuva uyokwenza indlela laba bafundi phandle lapho wonke amathemba ayesephelile base belahle ithemba kwathi awu ngeke nje siqhubeke sizofela phandle lapha kulolu gwadulo kulobo busuku futhi nakho kufika uJesu ehamba phezu kwamanzi kuthi ngicenge indabisa yakho ngoba ngokuthi uNkulunkulu wayebahlinzekela indlela yokuphunyuka futhi babesaba bathi kubukeka kusasibhoki ungumoya futhi bakhala ngokwesaba uJesu wathi ningesabi yimani nesibindi yimi uNkulunkulu uhlinzeke indlela yabantu namhlanje ukuba babone ukuthi siphila esikhathini sokuphela ningakwesabi kukholweni asikhothamisa amakhanda ethu umsizwana nje manje uNkulunkulu unendlela ehlinzekiwe bangane imakwe yonke indlela iyingcingo ibanzi indlela eholele ekubhujisweni kodwa iyingcingo indlela eholele ekuphileni futhi bambalwa nje babo abayoyifumana ngabo ngomunye lapha kulobu busuku ongayazi ngaleyo ndlela angazi ukuthi kusho ukuthini ukuhamba endleleni yokuphila awumazi uKristu awukagcwaliswa ngomoya na ngizokucela njengenceku yakhe ngobuqotho benhliziyo yami uma ulapha futhi ungamazi njengomsindisi wakho ungasiphakamisa isandla sakho bese uthi futhi Branham lapho uphakamisa isandla sakho sizokufakazela ngifuna ungikhulekele ukuthi ngihambe ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ungahle ube yilunga libandla lokho akusho lutho bheka wena uthi awu ngiphila impilo enhle ehlanzekile lokho namanje akusho lutho kuNkulunkulu ubani owayengaba ohlanzekile owayengakhuluma okungcwele kakhulu kunalabo bafarisi bangalolo suku na babengamadoda aqotho esingawabiza ngamadoda esaba uNkulunkulu kodwa uJesu wathi nina ningaba kayihlo devele ngoba babengamazi uMesiya wabo uma ungamazi siqu siyethumela abantwana bethu esikoleni sebhayibheli nasemakolishi futhi sibafundisa ibhayibheli kusiza ngani ukwazi ibhayibheli uma ungamazi umqambi na ibhayibheli alisho ukuthi ukwazi izwi usathane uyalazi kangcono izwi kunanoma yimuphi umfundi ezweni lokho akumenzi asindiswe akukhona ngokwazi izwi ngokwazi yena ngokuphila ukwazi yena uma ungamazi phakamisa isandla sakho uthi futhi Branham ngikhulekele ngifuna kumazi ngobuqotho ngayo yonke inhliziyo yami ngifuna kumazi ngabe zikhona izoni lapha ezingaphakamisa isandla sakho bese uthi ngikhulekele ngifuna kumazi ngifuna kuhamba endleleni yakhe indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngiyaqaphela ukuthi ngijoyine ibandla kodwa kube bengifa njengamanje bengiyo sabele ukufa bengingeke ngisindiswe uNkulunkulu akubusise ngabe ukhona omunye na ngifuna kumazi uNkulunkulu akubusise nenekazi eliselisha uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nenekazi kuhle lokho futhi Brent uNkulunkulu akubusise mnumzane ngiyakutshela kuthatha indoda yangempela kuvuma ukuthi inephutha lapho inephutha ngizokuvuma nginamathemba ayinqwaba ngalowo muntu lapho wesifazane nephutha futhi ezolivuma ngenamathemba ayinqwaba ngaye, kodwa lapho benephutha futhi bengakuvumi ositheza isono sakhe noma osibekela isono sakhe, akayi kuphumelela. Uvuma isono sakhe, uyakuba nomusa. Uma unephutha futhi ukwazi, phakamisa isandla sakho uthi, ngikhulekele mfuthi Branham. Unkulunkulu akubusise mfowethu. Umunye ngaphambi nje komkhuleko na, Unkulunkulu akubusise nenekazi. Yebo, Unkulunkulu akubusise ngapha nawe nenekazi.
That's real courage to do that.
Unkulunkulu akubusise, leso yisibindi sangempela sokwenza lokho.
Yes, Lord, I believe. I'm just watching for hands. He's watching too. Don't doubt, just believe.
Ithi yebo Nkosi, ngiyakholwa, ngibuka izandla nje, naye uyabuka, ungangabazi, kholwa nje.
Keep praying, watching it. Let it just think it all over now if you were dying.
Kubeka nje ukhuleka, ubhekile, kuvumele, cabanga nje konke manje ukube ubufa. Ngabe ukwenzile, uqinisekile ukuthi wenze isinqumo sakho. Isinqumo sakho kahle na, Baba wethu wasezulwini, kuke kwaba nezandla eziyishumi nanhlanu noma ngaphezulu eziphakanyisiwe ngokwazi kwami konke. Baswele Nkosi, bazimisele ukuphakamisa izandla zabo futhi basho ukuthi nginephutha, ngikhulekele. Nkosi Nkulunkulu, ngizicaphuna amazwi akho kuwe. Wena wathi evangelini likaJohane ongcwele isahluko sesihlanu nevesi lamashumi amabili nane, lowo ozwa amazwi am futhi okholwa ngongithumeleyo unokuphila kuphakade, futhi akayi kwahlulelweni kodwa wedlulile kufini wangena ekuphileni. Leso ngokuyisithembiso sakho Nkosi. Manje baphakamise isandla sabo bekhombisa ukuthi bekukhona umoya obazungezile umoya wabo, kubatshela ukuthi banephutha, futhi baphakamisela isandla sabo kumenzi owabadala ukuze bazise kuye ukuthi bebenephutha. Baba, ekujuleni kwenhliziyo yabo, uma lokho kwashiwo badlula ekufeni bangene ekuphileni, wakwethembisa wena wathi uyongivuma phambi kwabantu, yena ngiyomvuma phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele. Kunomhlatshelo ohlinzekiwe uNkulunkulu, awuhlinzeke ukugula kwethu, insindiso yethu, ngoba konke esikudingayo uNkulunkulu nendlela ihlinzekiwe. UnguJehova Jaira, iNkosi ingazihlinzekela umhlatshelo futhi yenza. Ukuthula kwakho nomusa makube phezu kwabo Baba. Bangabakho, bayilokho Jesu akunike khona. Yena wathi akekho ongabahlwitha ezandleni zakho. Bangabakho, bebekuqondile lokho. Ngiyakholwa uNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke, bebekuqondile futhi ngibakhulekela lo mkhuleko wokukholwa ukuze bazi ukuthi wena uNkulunkulu ukuthi awufile, ukuthi wawufile kanye waphinde wavuka ngosuku lesithathu, futhi iminyaka ezinkulungwane ezimbili yokugxekwa futhi zonke izindlela emhlabeni ukuthi unaze igama lakho nokusula iBhayibheli. Isekhona nanamuhla futhi umi ufakaza ngayo. Ngiqinisile, ngingophilayo kuze kube phakade naphakade, futhi nginezihluthulelo zokufa nezihogo, kusho umsindisi wethu. Manje Nkosi, bangabakho kulobukhona baleli qembu naleli bandla lasezulwini nebandla likaNkulunkulu ophilayo, bangabakho bagcine Baba futhi ngalolu suku olukhulu bangathi singaba nenhlanhla yokuhlangana omunye nomunye futhi eduze kwalelo tafula lesidlo, ngalokho kuhlwa kwesidlo seNkosi sakusidlwa embusweni futhi kanye naye, bangathi bangathola ibandla elihle le-full gospel, babhaphathizwe ngobhaphathizo womKristu. Bese kuthi ke Baba, bemukela umoya ongcwele futhi baphile impilo yokumesaba uNkulunkulu emva kwalokhu, siphe khona egameni likaJesu, amen. Manje ngaphambi nje kokuba nginicele ukuba nize lapha futhi nime ngapha nenze lo mkhuleko, bangaki abantu abagulayo phakathi lapha noma abantu abanesidingo sikaNkulunkulu? Awunawo amakhadi omkhuleko na? Phakamisa isandla sakho. Nebo, uma izwi lishunyayelwa neNkosi yaqinisekisa izwi elashunyayelwa lenza izimangaliso nezibonakaliso manje izelobusuku ngidlule ukunikhombisa ukuthi uJesu ukuthi isibonakaliso sakhe sasiyini nje kuMesiya wethisa usukwini lukaAbrahama futhi wasikhombisa ukuthi sivale isimiselo sesikhathi samaJuda savala lapho ngo-Abrahama ngesikhathi sakhe ethenjiswe uJesu enzalweni yobukhosi ka-Abrahama eyibandla nangesikhathi sayo wakutshela ukuthi uNkulunkulu akasoze athatha isinqumo futhi wabizela enkundleni ukuthi enze noma yini ufanele akwenze kuze kube phakade ngendlela efanayo lapho uNkulunkulu ebizwa ukusindisa umuntu uma wayethe ame ngekhanda lakhe lokho kwakufanele kube njalo kuze kube phakade uNkulunkulu wasindisa umuntu ngegazi elichithiwe longenacala futhi kuhlala kunjalo sizamile imfundo yehlelo zonke izinhlobo zezinhlelo futhi bonke bayihluleka futhi baxosha abantu kude noNkulunkulu futhi omunye nomunye kodwa lapho singena ngaphansi kwegazi elichithiwe iMethodist, iBaptist, iCatholic, iPresbyterian nabo bonke bangavumelana ngoba sisendleleni ehlinzekwe nguNkulunkulu inhlanganyelo ngegazi likaJesu Kristu okuwukuphela kwezizathu okuhlanganyelwe kuzo zokukhulekela lapho enhlanganyelweni asinandaba umama khosana behluleli noma ngabe kuyini behlezi eduze lapho umoya wedla silapho ukukhonza uNkulunkulu ngoba asinamahloni ngevangeli likaJesu Kristu ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu yesoni uJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nonke lapha kade nisemihlanganweni ngaphambilini futhi niyazi ukuthi ngiza kuphi manje ngibikezela lokhu ukuthi ibandla lisesimeni sibucayi kakhulu elake laba kuso lezo zigcila zasegibhithe zazingazi ngenkathi zime ogwini emva kokubona imvuselelo enkulu lomprofethi owehla wayiletha kubo futhi babesibonile isandla sikaNkulunkulu esinamandla futhi babevikelekile futhi baphumela lapho futhi besinemoyeni ngemva kokuwela ulwandle lubomvu futhi bebona izitha zabo zicwile emva kwabo yonke imikhuba yazo nezinto njengoba singazi biza namhlanje zaminza emva kwabo izinto ezibahluphayo noMiriam esinemoyeni noMose ehlabelela ngomoya kanjalo njalo babengazi ukuthi lapho sebenezinsuku eziyishumi kuphela kusuka ezweni lesithembiso bazi ukuthi basebeqhele ngeminyaka engamashumi amane kuzo ngani na ngoba benqaba ukulandela uNkulunkulu babefuna umthetho esikhundleni somusa futhi bawuthola ukuze bazenzele eyabo uqobo indlela futhi babe nokwa abo ukuthi nokuthi umuntu belokhu ezama ukwenza ukuthile ngokwakhe uNkulunkulu wabavumela bonke ukuba babhubhe ehlale futhi wavusa isizukulwane esisha futhi wabayisa izweni lesithembiso ibandla lePentecostali nalingaze eminyakeni ngamashumi amane noma amashumi amahlane edlule ngenkathi nanisina kumoya labo mama abadala abanezinwele ezinde abagqoke izingubo ezinde ukuthi amadelekazi abayoke abe yizindlovukazi zaseHollywood njengoba bezama ukuba njalo namhlanje babengazi lapha amadoda obuqotho namadoda amesaba uNkulunkulu ayeyofela leluzi amenga phansi kwezibhamu nakho konke kunye babizwe ngomgcinci kokuncwele baphonswa ejele bema ekhoneni lesitaladi babalekela ekhoneni elilodwa babe kwelinye belethe ivangeli ukuze matatana abo ayeyoke avumele into enjalo kuba ifike ukuletha amabandla enu endaweni ifana namanye amahlelo manje bayazulazula sekuyiminyaka engamashumi amane kodwa kukhona umusha ozayo uNkulunkulu uzobuyisela kusho uNkulunkulu umuntu umumbe ozohamba ngomoya anejeqiniso futhi yakhuluma iqiniso uJoshua uJehova mzindisi abaholela ngaphesheya kweJordan manje mfowethu dadewethu uKristu uyaphila namuhla akafile uma efile khona ke inkolo yethu iyize wabuye wavuka kuphila kuze kube phakade wafa kuphela ngoba wayengasusa isono kwakunguEmmanuel ikathi enyukela entabeni inyosi yokufa buza ngakuye aze ukuthi wayezomtinyela abacabanganga ukuthi wayenguye uSathane akakholwanga ukuthi wayengumprofeti ngani lokho kubhuqa wamboza indwangu ebusweni bakhe futhi wamfela ngamathe ebusweni bakhe futhi wamshaya ekhanda ngomhlanga futhi wathi uma ungumprofeti sitshele ukuthi ushaywe ngubani niyabo uma uyindedana kaNkulunkulu uphendula lawa matshe abe yizinkwa Yabo umfarisi omdala emi lapho wathi ukuba ubengumprofeti ubeyokwazi ukuthi hlobo luni lowesifazane obelugeze izinyawo zakhe sengathi wayengazi yabo lapho ebone uSimoni futhi wabiza igama lakhe futhi wamtshela igama lakho nguSimoni indodana kaJona leyo nzalo kaNkulunkulu yamiselwa ngaphambili ifika kuphileni ngokushesha kangako ngenkathi uFilip ehamba futhi wathola uNathanayeli futhi wamkhuphulela lapho wathi bhekana umIsrayeli impela kungekho inkohliso kuye wathi rabi ungaze nini na wathi ngaphambi kokuba uFilip akubize ngenkathi ungaphansi kwesihlahla ngakwazi wathi rabi wena uyindodana kaNkulunkulu inkosi kaIsrayeli babazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sobuMesiya kunjalo leyo kwakuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu yokuba bambone leyo ngelo sezansi lapho eSodoma yafulathela ithende ngomhlane wayo futhi yabuza uAbrahama ukuthi wayekuphi uSara umkakhe futhi wayese tendeni futhi yathi ngizokuvakashela ngokwempilo uSara wahlekela ngaphakathi wathi uhlekeleni uSara na ngemuva kwakhe uJesu wathi njengoba kwenzeke emihleni kaLothi kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu uAbrahama weza kuze zonke izinhlobo zezibonakaliso nezinto kodwa ngaphambi nje komlilo nakho kufika leso sibonakaliso uIsrayeli ufika kuze zonke izinhlobo zezibonakaliso kodwa ngaphambi kokuba baxoshwe ebukhoneni bukaNkulunkulu basibona leso sibonakaliso sikaMesiya ibandla lehlile ngelithela iBaptist iPresbyterian ukhubeke kwehle ngePilgrim Holiness namanazi ini amaPentecostali ekukhulumeni ngezilimi kodwa nakho banako okuthile kufanele kwenzeke ufanele abe nguNkulunkulu ofanayo anginemfundo ngingumfo wenu kodwa nginitshele iqiniso futhi uma nginitshele iqiniso uNkulunkulu ufanele asekele lelo qiniso futhi uma kungesile iqiniso uNkulunkulu ngeke ahlanganise lutho nalo lokho ngokuthi nina nonke zonke siyazi ukuthi izwi lenkosi lafika kubaprofeti baprofeti babeyizwi lenkosi libonakaliswa uJesu wayengumprofeti futhi ingaleso sizathu Deuteronomy athi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti futhi ngenkathi bembona yenza lokho babengakazi babe nomprofeti amakhulu eminyaka kodwa bazi ukuthi lowo kwakuyilowo umprofeti bukani lowo wesifazane osekhulile phezulu lapho isifebe kuJohane ongcwele wesine lapho emi phezulu lapho ngalolo suku noJesu waphuma engomJuda futhi wamcela amanzi lengxoxo yaqhubeka isikhathi eside impela uJesu wayezama ukuthola lapho inkathazo yakhe yayikhona kwathi lapho ethola lapho inkathazo yakhe yayikhona wathi hamba ulande indoda yakho nize lapha wathi angine ndoda wathi iqiniso ubunama hlalo naleyo hlala nayo manje ayisiyo indoda yakho beka lowo wesifazane umncane wathi mnumzane ngiyabona ukuthi wena uyilowo umprofeti manje uma niqaphela iKing James ethi umprofeti kodwa sebenzisa kufunda kwakho amagama asemphethweni lowo umprofeti owayezoza babuze uJohane ingabe uyilowo umprofeti na babazi ukuthi uMesiya wayezoba ngumprofeti wathi ngabe uyilowo umprofeti owayezokuza na siyazi lapho uMesiya efika othiwa uKristu lapho efika lokho kuyoba yisibonakaliso sakhe uzosibonisa lezi zinto kodwa wena ungubani na uJesu wathi nginguye okhuluma nawe mfowethu labo bafarisi izifundiswa eziphakeme abehlelo baqumba phansi bema lapho futhi bathi ngudevel uBelzebul umbhuli wathi ngiyanitshethelela kodwa ngolunye usuku umoya ongcwele uzofika uzokwenza into efanayo izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kulelizwe nasezweni elizayo wathi hlelani imibhalo yiyo ifakaza ngami wayeyizwi likaNkulunkulu lenziwe inyama ungokubonakaliswa uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ningangikholwa imibhalo iyafakaza ngami nicabanga ukuthi kuyona nokuphila kuphakade ifakaza ngami ngamanye amazwi yizona kanye izinto ezisho ukuthi ngiyini manje yona impela imibhalo efanayo isho usuku esiphila kulo ifakazisa ukuthi sisesikhathini sokuhlwa futhi uNkulunkulu wenza indlela yokuphunyuka gijimela kuyo ngokusheshe okukhulu ongakwenza lokho kuphunyuka nguJesu Kristu umoya ongcwele ngamoya munye sonke siphaphathizwe kulokho kuthi unganciki kukho ngiyakholelwa ekumemezeni ukukhuluma ngezilimi nakho konke lokho kodwa unganciki kulokho ngokuphila okukukho nalokho kuphila yilokho okukholwa lelozwi akunendaba noma ukhulume ngezilimi nanoma yini oyenzile futhi uzalokho ongabaza lelozwe akusiwo umoya ongcwele kuwe umoya ongcwele waloba izwi nomoya ongcwele ngephike izwi lakhe uqobo niyabo umoya ongcwele uzocizelela yonke yaleyo misho ngo amen amen impela nje umudwa phezu komudwa umudwa phezu komudwa umoya ongcwele uyokwenza nomoya ongcwele wawuyiwo owenza isithembiso noma imuphi umuntu uyazi ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi uJesu Kristu njengamanje ungumpristi omkhulu ongathintwa umuzwa wobutha kathaka bethu Mabani uyazi ukuthi iBhayibheli lasho amaHebheru 13:2 ukuthi uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade uma engumpristi omkhulu ofanayo uzofanele enze ngendlela efanayo uma engumpristi omkhulu ofanayo uJesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza hlobuluni lo misebenzi ayenza na iBhayibheli likhombisa ngokusobala kuJesu sesukini lokugcina nesibonakaliso sokugcina ngisemncane namanje ngineminyaka engamashumi amahlanu nantathu obudala bekani lokhu egameni lenkosi awusoze wakubona okukhulu ngokwedlulele ngiyazi ukuthi ubheke ukuthile okukhulu kodwa yaqaphela uneso lakho usemkudwini ongalungile khona lapho funda izahluko ezintathu zokuqala zesambulo ngokungekho kuningi kakhulu kwathenjiswa ebandleni labezizwe kunjalo lezo zinto ozifundayo eziza lapha yakwa Israel emva kokuba ibandla selihambile ngakho qaphela mfowethu kudlula khona lapho futhi awukwazi ngumuphi kuba profeti oyihlo abangamkhandanga ngamatshe ngokuba bengalwazi usuku lwabo na ukuba beningazi mina beniyolwazi usuku lwami abamazanga uJohane waze wafa wangcwatshwa babengamazi uJesu waze wafa wangcatshwa babengamazi uPetrico ongcwele John wase akhe ibandla labakatolika lamshisa njengomthakathi sixotsheni ngoba owesifazane wayenamandla ekukhulekeni futhi wabona imibono futhi bathi wayengumbhuli umthakathi futhi bamshisa lowo wesifazane ekhalela umusa okusobala nenzile ukuzisola eminyakeni ngamakhulu amabili kamuva namba leyo mizimba yabapresti futhi nayiphonza kodwa kwaneqa futhi kanikwazanga ngisho nabafundi bathi kungani ababhali bethi uEliya umelwe ukufika kuqala na wathi uEliya usefikile futhi kanikwazanga ukweqa ikhanda lakho futhi kawukwazi ngakugeje umoya ongcwele uKristu ulapha manje khumbula lawo amazwi amabili ngaphambi kokuba nginishiye ukubonakala kukaKristu kanye nokufika kukaKristu kuyizinto ezimbili ezihlukene uKristu manje ubonakala ekugcwaleni kwamandla akhe ukufika kwakhe kuyoba ngemva kwalokho ukubonakala kwakhe ngaphambi kokufika kwakhe uNkulunkulu abe nomusa manje wonke umuntu lapha akahleliphe ngokuzithoba ngempela bengikhuluma ngilindile ngaze ngazi ukuthi ubukhona bakhe bebulapha ngizomcela egameni likaJesu Kristu ukuba sithathe asiyise ezandleni zakhe futhi asose kungakholwa kwethu kithi Thatha kwesaba kwami nokungabaza nokuxakaniseka uNkulunkulu susa ukuxakaniseka kwalelicembu ukuze usebenze imisebenzi oyithembisile ngezinsuku zokugcina ukuze sisuke lapha kulobu busuku uNkulunkulu nezinhliziyo zethu zivutha phakathi kwethu futhi sibone ukuthi uNkulunkulu esiye samkhonza esiye samemeza kuye esiye samdumisa lapha uyazibonakalisa iphila phakathi kwethu siphe khona Nkosi egameni likaJesu Kristu kwangathi kungaba njalo anybody's heart you come here take manje uma kungaba khona noma ikuphi ukungabaza enhlizweni yanoma ubani woza lapha futhi uthathe indawo yami kodwa uma ngikhuluma iqiniso uNkulunkulu ubophezelekile ukusekela lelo qiniso manje wena uphakamise isandla sakho ngizokucela ukuthi wenze ukuthize ngomzuzu kodwa wena owaziyo ukuthi okholwayo ukuthi lokhu enginitshele khona kuliqiniso koneke khulekani nithi Nkosi ake ngithinte ingubo yakho ngokukholwa kwami kulobu busuku manje uma uthinta mina bekungeke kusize ngalutho kungengaphezu kwabazalwane bami lapha nanoma ubani phandle lapho kodwa mthinte kanye qaphela umoya simazi kanjalo ke uKristu hayi ngendlela agqoke ngayo hayi ngendlela njengoba ngasho lapho elungisa izinele zakhe noma intshebe yakhe ngenkulumo yakhe ulwimi kodwa babekwazi ukuphila kwakhe uKristu ongokuphila siyazi lapho Mesiya efika uzositshela lezi zinto unguye izolo namuhla naphakade khuleka nje ngobuqotho ungabi nokwethuka uma wenza awusoze wakubamba vele ube lula nje vele uthi nje Nkosi ubulula abangakunake bakwenza kube nzima kakhulu baze bona ingaleso sesizathu bageja uJesu kwasekuqaleni wathi awu ngabe uIsaya wakhuluma kahle unamehlo awukwazi ukubona izindlebe futhi awukwazi ukuzwa niyabo kukwenza uqonde nje ukuthi uKristu indodana kaNkulunkulu uyaphila. Manje khulekani futhi uma uNkulunkulu enza lokho iBhayibheli elithi uyakwenza, khona-ke iqiniso liwukuthi iBhayibheli liqinisile. Kodwa uma engakwenzi khona-ke akusiye uNkulunkulu, futhi siyakwazi lokho, noma ubani uyakwazi lokho ukuthi uNkulunkulu ubophezelekile ezwini lakhe. Awukukholwa lokho na? Kufanele agcine izwi lakhe. Manje khuleka nje manje futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu uzokupha, futhi manje kwangathi angaletha umoya wakhe futhi akhulume kithi futhi aqinisekise izwi. Manje bhekisesani ngempela. Manje khumbulani bangaki phakathi lapha ngenkathi nisakhuleka buthule osibonile lesithombe saleyo ngelozi yenkosi kulelo phepha na? Oh ya, impela ngicabanga ukuthi bakubonisile lapha esakhiweni. Ngakho ngisize ngaleli bhayibheli lapha futhi liphezu kwenhliziyo yami ngosuku lokwahlulela. Ngiyokwahlulelwa futhi uyokwahlulelwa uma simgeja uKristu. Lokho kukhanya okufanayo akulona unyawo lwalwapho engimi khona njengamanje. Manje wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu. Lokho kukhanya kwehla futhi kwenziwa inyama, kwabuye kuvukeni, kwangena enkazimulweni noPawulu esendleleni yakhe ehlela eDamaseko, washaywa walahla phansi. Yikho manje uma lokho kukhanya lelozwe lesayensi lifakazisile ukuthi kuyisidalwa esingaphezu kwemvelo, uma lokho kungavezi ukuphila okufanayo okwakwenza ngenkathi kulapha kuKristu, uma kungenzi into efanayo ebandleni lakhe, kona-ke akusikho ukuphila okufanayo. Uma kwenza kungukuphila okufanayo, lapha ngifuna bheka lapha kunowesifazane omncane ohlezi khona lapha ovele nje wagwacisa ikhanda lakhe phansi ngaleso sikhathi ukukholwa, ezama ukukholwa, kukhulekela amehlo akhe, amehlo akhe asesimini sibi, ukhathazekile ngawo. Ungibuka ngo akayena yena uvele niwe kunjalo. Ingabe unale kadi lomkhuleko na? Awunalo yena? Awulidingi amehlo akho azolunga manje? Ukukholwa kwakho kuthinta ngiba nokukholwa manje. Ngifuna nje sithathe isikhathi sethu umzuzu nje. Hamba uye kulelo nelikazi sokuma umzuzu nje, noma ngabe bekungubani wesifazane ubekuphi na? Yabo, ngumbono kufana nokuthi ngikuphe kuthize ubekuphi lo wesifazane na? Manje ngicabanga ukuthi bekusemuva ngqo ngaphakathi lapha. Ngabe lezo zinto beziyiqiniso nenikazi okushiwo na? Phakamisa isandla sakho. Ngabe ukhuleka kanjalo nokunye nokunye na? Bengizokwazi kanjani ukuthi ubekhuleka ngani nokuthi yini yakhe lokho abekukhulekela, nakho konke mayelana nakho, futhi ungubani, futhi ukuphi, futhi kwenzekeni nokunye nokunye na? Ngizokwazi kanjani lapho wesifazane eyisihambi ngokuphelele na? Angikaze ngimbone empilweni yami futhi siyizihambi ngokuphelele. Hamba uye kuye ngemva kwenkonzo futhi umbuze. Ngiyabonga, wenzeni na? Lokho kuqinisekisa umbhalo. Ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Lapha nakho kuze indoda iza phambi kwami, umthambo wokuphila uza lapha. Ihlezi lapha ekugcineni komugqa, ihlushwa inkathazo yeqolo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa ngale inkathazo yeqolo? Uhlezi lapha na? Kholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na? Uyakholwa na? Uyakwemukela ukuphulukiswa kwakho na? Nomzane Sendazi, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ngumphulukisi omkhulu na? Ngifuna ukukubuza ukuthize. Bheka lapha kimi izolo kusihlwa, ube nomuzwa oxakile kakhulu ngenkathi ubulapha emhlanganweni, kukhona okwenzekile. Manje kulobu busuku ngenkathi kubuyela kuwe futhi, manje kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho leyo nkathazo isukile kuwe, uyakholwa na? Lapha angikwazi siyiziha, awukuboni lokho na? Bukani lapha bazalwane, bukani lapho khona ngo phezu kwale ndoda lapha, ukukhanya okuphuzi kwesimarigidu. Indoda iyagula, isesimweni sibi, ukuba nokwethuka, isithi ayiquleka nje. Ukuquleka yilokho kuphela? Yindoda elungile, unomndeni, isigejane sabantwana, cishe abantwana abahlanu kunjalo. Ingabe unalo ikadi lomkhuleko na? Awulidingi, sekuphelile konke. Manje yiya ekhaya wenze okokuphilisa abantwana bakho. Ukukholwa kwakho kuyakusindisa. Yambona lo mfana ohleze eduze kwakho na ngenkathi sengikhombe ngomunye wami laphaya ucumile uma uzokholwa leso sifo sesikhumba sizokushiya nawe futhi uzophila yakukholwa na ngabe unalo ikhadi lomkhuleko na awulidingi manje ukukholwa kwakho kuyakusindisa
don't you believe with all your heart ask those people I do not know them they're just sitting here in the meeting but they got faith
awukholwa ngenhliziyo yakho yonke na babuze labo bantu angibazi bahlezi lapha nje emhlanganweni kodwa banokukholwa nandinenekazi lihlezi lapha lingibuka ngqo khona phezulu lapha lihlushwa inkathazo yeqolo futhi lizokholwa nkosazana Copius angikwazi ngabe unalo ikhadi lomkhuleko na awulidingi ukukholwa kwakho kuyakusindisa ngabe unguye izolo lamuhla naphakade na lena yindlela kankulunkulu uhambani kuyo kuyini na ujesu kristu ovukile khohlwa zonke lezi zivumo khona nezinto zama ukubambelela kuzo zidedele izwi lenziwe inyama phakathi kwethu siyabona liyizwi likankulunkulu uyamthanda na ungathanda kuza ukunikela ngempilo yakho kuye njengempilo yokukhonza ngisho nenkonzo yokunikela impilo yakho kuye futhi na ungakwenza na ngisho sebukhoneni bakhe ngifuna wonke umuntu lapha ufuna ukubusisa impilo yabo kabusha nani nonke bantu eniphakamise isandla senu esikhashane nesedlule wozani nime ngapha umzuzu nje ngizizwa ngiholeleka ukwenza lokho futhi lapho ngizizwa ngiholeleka kuhlale kuyinto efanele
Oh, now you'll see something happen.
Kunjalo, oh manje nizobona ukuthi ize kwenzeka.
Yes, we'll gather at the river. A beautiful river. I'll gather with the saints at the river. By the throne of God. Yes, we'll all of us at the river. A beautiful river. We'll gather with the saints at the river. By the throne of God. Shall we gather at the river where bright angels feet are trod, where defending guiding river that flows from the throne of God? Yes, we'll gather at the river, the beautiful, the beautiful river. We gathered with the saints at the river that rose from the throne of God.
Asikho nje samakhanda ethu manje umshayi weyogani uzoqhubeka nalokho ngenkathi silihamisha ezinhliziyweni zethu.
Did silver spray. Just continue humming now. Thanking your coming. In the presence of the Spirit of God.
Kubekani nje nilihamishe manje nicabanga ukuthi nize bukhonile buka moya kaNkulunkulu lapha kangi nani.
Heavenly Father.
Baba wasizulini ngenyukela phambi kwaleli qembu elizisolayo ibandla eliphelele ngaphandle kwabantu abangaba yishumi noma abayishumi nanhlanu bame ngezinyawo. Befuna ukukwazi wena eduze. Ukuhamba nawe ukukuthanda kakhulu
they're standing Lord singing shall we gather at the river
bamile nkosi becula siyobuthana emfuleni yebo nkosi siyobuthana lapho futhi ngeke kube kade
when the time is fulfilled then
lapho isikhathi sesigcwalisekile kholeke umoya kaNkulunkulu olapha khona manje umoya ongcwele omkhulu uhamba hamba phezu kwesakhiwo lobu bumnandi benhlanganyelo obusisondeza kuye usazisa ukuthi izono zethu zishithelelwe nobubi bethu abusekho lapho sesilungele ukuvuma amaphutha ethu uNkulunkulu uzimisele ukusithethelela baba wasezulwini njengoba sibona usuku oseluchithiwe kakhulu manje futhi sibonile wenza okuthize kulobu busuku njengoba wenzile ngaphambi kokubethelwa kwakho iye impela leyo misebenzi oyenzile ngaphambi kokuba ubethelwe futhi lapha manje siyazi ngalokhu isithembiso sezwi ukuthi lathembisa ukuthi liyokwenza futhi siyazi ukuthi uvukile kwabafileyo futhi uphila kuze kube phakade iminyaka izinkulungwane ezimbili yokugxeka nokusonteka esayensini ezinkolo ayikaze ikwazi ukukusonta kusuka ezwini likaNkulunkulu sibona uKristu efika enkundleni futhi enza yona kanye into efanayo ayenza ngenkathi elapha emhlabeni siyazi ngalokhu ukuthi uyaphila futhi siyazi ngalokhu ukuthi samukelekile ngoba ingelosi eza ku-Abrahama nesiqenjini elikhethiweyo hhayi ezantsi esodoma kodwa phezulu eqenjini elikhethiwe lenza lolu hlobo lwesibonakaliso futhi sijabule kakhulu uNkulunkulu ukuthi uyasazisa ukuthi siye lelo bandla eliphumile futhi ahlukanisiwe hhayi ezantsi ebhabhiloni nhlobo kodwa bazalwe ngokusha futhi benziwe izidalwa ezintsha kuKristu Jesu belindele ukufika kwakhe asinendaba ngezinto zezwe ngokuba siyizihambi nabafukazi ifa lethu ngelaphezulu lapho uNkulunkulu ehlezi khona esihlalweni sakhe sobukhosi siyakhuleka baba osezulwini ukuthi uzothatha umuntu ngamunye ozisolayo omi lapha futhi uma ngifumene umusa emehlweni akho futhi siye sashumayela ivangeli ngaphandle kokuxegisa ngayimpela nje indlela izwi elilifundisa ngayo futhi ufakazisile ukuthi liqiniso ngokusivakashela kwakho kulobu busuku uNkulunkulu sethelela zonke izono suse konke amakhaza kubantu futhi kwangathi umoya ongcwele emandleni okuvuka kwakhe kukaKristu azongena kuyo yonke inhliziyo futhi afudumalise lezo zinhliziyo ayigcwalise Nkosi wena manje bakuthi enye iPentecost ekacakele phezu kwalezi zethameli sathane ohluliwe kwangathi amandla kaNkulunkulu angangena ezinhliziyweni futhi angcwelise futhi agcwalise yonke inhliziyo lapha ngamandla obuNkulunkulu kamoya ongcwele sipha khona Nkosi nginikela lo mkhuleko kuwe uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu sipha khona baba kwangathi umusa wakho umusa owethu thina ukubuthana kwethu kulobu busuku nezibusiso zethu kanye nawe Nkosi ezindaweni zasezulwini sipha khona egameni likaJesu bonke abakholayo manje ngenhliziyo yakho yonke futhi uNkulunkulu uyakuthethelela futhi uyethembisa ukuthi ngomusa kaNkulunkulu ebukhoneni balengelosi umoya ongcwele olapha manje uyathembisa kusukela kulobu busuku kuqhubeke uzomphilela uzokhuleka kakhulu uzonikela uzozila ukudla uzokwenza konke okusemandleni akho ngomusa kaNkulunkulu ukumphilela akamisa izandla zakho futhi umdumise manje uthi ngiyakubonga Nkosi ngokunginika lokhu kukholwa ukuba ngikukholwe uNkulunkulu akubusise Amen.